Blog Talk Radio.
Muteza matwi radio itahuka ivugire Washington DC turi kwa gatatu ni tariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 mwaka ni 2022 muri kumara nyisanze ndayizeye ntangire mbayikaze kandi nizera yuko muri amahoro ni nabyo tubifurize ikandi mu kigali cyacu cy'umugoroba rero uyu munsi turagaruka ku bintu birebana n'amategeko mu Rwanda nkuko abateri akajisho ku nsanganyamatsiko yacu ingingo yacu iraza kwibaza nyine ku byanzu by'amategeko FPR Inkotanyi ikoresha mu guhungabanya uburenganzira mu burenganzira bw'abanyarwanda ntuvogerwa ku mutungo wabo bwite nkaba ndi kumwe rero n'umunyamategeko Maitre Valentin Akayezu twatumukumbuye kuri raditawo karashize iminsi tutatuganiriza ariko mba nzi ko arihugiye muri byinshi kuri uyu mugoroba rero akaba abashe kuboneka kugira ngo tubane. Hari byinshi mwibaza mu mazi iminsi mwandika ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri WhatsApp n'andi hose. Kuri mugoroba rero akaza kugaruka kuri insanganyamatsiko tunubakira ku kibazo cy'abaturage ba Kangondo n'abandi bose bamaze iminsi bataka bavutswe uburenganzira bwabo ku mitungo yabo. Maitre Valentin Akayezu ikaze kuri raditahuka nizere ko muri amahoro tukaba tukwakire kuri mugoroba.
Urakoze Serge, nishimiye kongera kugaruka muri studio za radio itahuka. Hari hatambutse iminsi tutabasha kuganira kubera impamvu zitandukanye, ariko ndagushimira ko wongeye kumpa umwanya kugira ngo tuganire cyane cyane ku bibazo biriho muri iyi minsi tubona birimo bihungabanya abantu cyane cyane ko tunabona hifashishwa amategeko yakagombye kurengera rubanda ahubwo agakoreshwa mu kubahungabanya. Banumva ari byo turi tugerageza kuganiraho muri uyu mugoroba cyane cyane twibanda ku birebana n'amategeko agenga ubutaka mu gihugu cy'u Rwanda.
Urakoze kuba warukumbuwe byo rwose ni bya buri munsi abantu babandika bati ikiganiro cy'amategeko kiri he ko twari dutangiye kwiga amategeko mu buryo burambuye tureba n'uko leta iduhungabanya mu buzima bwacu bwa buri munsi ariko ndizera yuko ntarirarenga ndizera ko gahunda izongera gukomeza mu minsi iri imbere n'ibidukundira na schedule zawe zikongera zikajya ku murongo ntaho wagiye urahari wenda nk'uko abantu akenshi abona umuntu bari bamumenyereye akamara igihe atagaragara avuga bati wenda nawe yafashe ndi murongo nziko urahari ntawe wagiye kandi kuri mugora wenda uraza kudufasha nyine kugira ngo ibibazo abantu baba bafite mu rwego rw'amategeko baze kubyandika n'abasaba kubyandika cyane kugira ngo tujye tunabitambutsa ngaha ariko mu buzima busanzwe mwari muri amahoro
turaho nta kibazo ntaho nagiye ntabwo nayubutse ntawe uyoboka ikibi keretse iyo umuntu asanzwe afite amahame agenderaho n'ibyo yemera mu buzima ntabwo wayoboka ikibi harimo abantu bagengwa n'amahame y'inda zabo uwo nguwo ikibara gikurikira kabone nubwo ntacyo byaba bimubwiye ariko iyo ufite amahame wemera mu buzima ugenderaho nta mpamvu yo kuyoboka ikibi harimo hari uwo nigeze kubona mu minsi ishize yigeze kunyataka ku mbuga nkoranyambaga zana ibintu ngo yabonye mva mu magurupe amwe ya WhatsApp n'iki nayavuyemo kuko nabonaga ntacyo amariye kuyabamo ariko ajyana kuri ku mbuga nkoranyambaga avuga uyu nawe yatashye nabonye asezera bya bintu by'abantu batwarira hejuru ariko ngira ngo yaba umuntu ari uyoboka buriya butegetsi aba yarabikoze mbere hose akabupfukamira akinari hariya nibwira rero ko iyo wahunze ikibi nta mpamvu yo kongera gusubira inyuma ngo ujye guhoberana n'ikibi wahunze
nibyo rwose abantu rero bagiye batuza nkunda kubwira abantu si ngombwa nyine gushyushya imitwe hari igihe nyine umuntu aba afite ibindi bintu ahugiyemo ariko ntabwo bivuze ko ibyo yakoraga yabivugiyemo reka tujye ku nsanganyamatsiko yacu uyu munsi rero iyi topike watuzaniye kuri uyu mugoroba ni nziza cyane bitewe ni nziza mu buryo kugira ngo tuyiganire ariko irimo gukorerwa abanyarwanda muri rusange wenda patikirari wenda abaturage ba Kangondo ni isomo abantu bagira ngo bagarukeho kandi nk'uko wadutegura ikiganiro ndiza ko biza kudufasha mu gihe ejo nabwiraga abantu ko turi bugande ku kibazo cya Kangondo amakuru agenda acicikana agaragaza yuko abaturage barimo kwigishwa mwabonye yuko Pudasi Rubingisa meya w'umujyi wa Kigali yiriwe hariya rwose yigisha cyangwa amubiriza ku buryo burangije kugira ngo abaturage bimuke bahave mukuru arinda ikomeje gutanga kuri Twitter yandika Eric bagira umusaraba waravuga ati muri kano kanya kashize ko ngo amakuru aturuka muri Baniyahe aremeza ko ubu inzego z'umutekano zabagose abahari baremeza ko hamaze kugera amakamyo agera kuri 7 yo gupakiramo abaturage ntawemerewe gusohoka cyangwa kwinjira muri Baniyahe abagabo bishoboye bahungije ibyangombwa by'ubutaka wajya kuri Twitter ukareba ibintu barimo kwandikaho mu magurupe atandukanye y'abaturage bo muri Kangondo ya mbere n'iya kabiri ni ikibazo giteye impungenge kuri mugoroba ndifuza ko tuzikana bari abaturage nibyo kandi biranakwiye ariko tunibaza isomo cyo twavanamo nk'abanyarwanda Maitre Valentin iyi ngingo tumaze iminsi tuyiganiraho ntabwo ari cyane kubera zitahuka nawe ndizera ko umaze iminsi ukurikirana ibyo abaturage bakorerwa hariya ni ibintu bibabaje ndizera ko mu kiganiro cy'uyu munsi udushusho ngari y'udukoryo cyangwa inzira FPR ikoresha kugira ngo ihonyore abanyarwanda bijyanye no kwamburwa ubutaka bwabo n'imitungo yabo nta izi nyamagambo rero nkaba naguha ijambo ukatwiriza ku nsanganyamatsiko yacu uyu munsi
urakoze Serge mbere y'uko wenda ntangira ntabwo turi buze kwibanda ku kibazo cya Kangondo gusa turakizanamo ntabwo twabura kukivugaho ariko turareba muri rusange ibirebana n'uburyo FPR yacuze amategeko ayifasha guhungabanya uburenganzira bw'abanyarwanda bafite tubona inama y'abaminisitiri ikora binyuze mu iteka rya minisitiri w'intebe rifata ubutaka bwa leta rikabuvana mu mutungo rusange icyo twita umutungo rusange ni wa wundi abanyarwanda bose bahuriyeho
ni wa mutungo abanyarwanda bose bakuriyeho, ni umutungo rusange wa leta. Noneho leta ifashe wa mutungo rusange ibinyujije muri operation de transfert iwujyanye mu mutungo bwite wa leta. Icyo gihe leta byagenze gute? Icyo gihe leta yamaze kuba umuturage nk'abandi bose, donc yabaye individu privé nk'abandi bose. Ni ukuvuga ko leta iyo irimo igera propriété yayo privé iba yabaye individu privé kimwe nanjye, kimwe n'undi muturage wari. Iyo leta iri kugera umutungo wayo muri cadre ya propriété publique cyangwa se ya domaine public, iba nyine wujera muri cadre ya puissance publique, harimo cya kintu cy'uko harimo ari autorité publique, harimo inyungu rusange bikorwa n'uhagarariye abantu bose ari we leta mu nyungu z'abo bantu bose. Aba bantu rero aba bategetsi b'u Rwanda n'umujyi wa Kigali iyo baza bagakomeza gusobanura ngo ibintu ngo by'igishushanyo mbonera by'umujyi wa Kigali ngo gushyira mu bikorwa igishushanyo rusange cy'umujyi wa Kigali, mbo igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali kugishyira mu bikorwa mu nyungu rusange z'abantu, ibyo bintu barabyibagirwa kandi amategeko yo ari clair. Mu gihe ushatse kwevoka principe ya intérêt général, ushatse kwevoka principe ya intérêt général, nuko n'igikorwa kigiye gukorwa ni igikorwa kiroreva di domaine public, ari nacyo gituma habamo ya intérêt général y'abantu bose. Ariko noneho niba wowe leta wamaze gufata ubutaka rusange ukabugira ubutaka bwa leta buri mu mutungo wayo bwite, ari naho muhita muha abashoramari aho gukorera, ni ukuvuga ngo bya bintu byagiye muri prive n'ujya kugira kumvikana na n'umuturage wowe leta uzaza umeze nka persone prive nk'undi wese, nk'undi muturage wese, mwicare ku meza angana. Icyo gihe ntabwo hazaba hakirimo imbaraga za leta, hazaba muri abantu bareshya, muzaba mugengwa n'amategeko amwe, muzaba mugengwa na kontra zimwe, ntabwo bizaba bikiri muri kontra administrative mu masezerano agengwa n'amategeko y'iby'imitegekere cyangwa se y'ubutegetsi, cyo twita droit administratif. Kuko leta niba wicaye muri cadre ya domaine public, acte yose uzakora izaba ireberwa mu ndorerwamo za droit administratif, mu mategeko arebana n'iby'imitegekere y'igihugu. Ariko niba wamaze kwiyambura uwo mwambaro wa autorité publique, noneho ukitwara nk'umuntu wese usanzwe personne privée, jye natanze urugero rw'ibikorwa bikorerwa rw'ibyo tujya twumva mu nama ya ministre, tukavuga ngo tukumva inama ya ministre ya iteka rya ministre w'intebe rivana ubutaka mu mutungo rusange rikabwimurira mu mutungo bwite wa leta, icyo gihe ni naho bwa butaka bushobora guhabwa umushoramari. Ni naho bushobora guhabwa umushoramari. Ariko ubutaka bukiri muri domaine public, donc mu mutungo rusange w'igihugu, ntabwo bushobora guhabwa umuntu wundi, n'ibishoboka. Ntabwo bishoboka. Ariko byimurwa kubera yuko noneho leta yashatse ko biriya bintu byinjira mu mategeko asanzwe agenga abantu, atari aya mategeko asanzwe agenga iby'imitegekere y'igihugu, icyo nise le droit administratif. Aho rero niho nashakaga jyewe kuza noneho nkontrodize bano bategetsi b'umujyi wa Kigali bakomeza kwitwaza ngo gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Yes, gushyira mu bikorwa igishushanyo cy'umujyi wa Kigali, ibyo bubi birumvikana, amategeko yarabiteganyije n'uko bigomba kugenda. Ariko noneho execution yabyo irimo irabamo ibintu bya violation y'amategeko mu buryo bukomeye, baninterpreta amategeko mu buryo butari bwo kuko abantu nago bari bashobora kuba bari kuyirengagiza cyangwa se bashobora no kuba batabyumva ubwabo nabo ubwabo batabyumva kuko nunza kuvuga ngo inyungu rusange turaza turebe cya kindi twise utilité publique biraba bikorwa ya intérêt général iraba ishyirwa mu bikorwa na autorité publique donc harimo ikintu cya puissance publique cya autorité publique ariko noneho nushaka niba wabivanzemo abashoramari abandi banyamafaranga leta yamaze kubaha ubutaka binyuze muri za operation zo kwimurira imitungo yayo mu mitungo bwite biriya bintu ntabwo biba bikiri muri cadre ya intérêt général ni business ibyo rero leta uzicara hariya nka personne privée nushaka ufatanye n'uwo mushoramari ugiye gukorera aho hantu mujye ku meza y'ibiganiro mungana na wa muturage mushaka kwimura nta hiyerarishi izaba ikirimo muzaba donc ni négociation de gare à gare kubera yuko nta puissance publique nta puissance d'autorité publique izaba ikirimo aho ngaho donc iki kintu rero ndashaka kukitsitaho cyane kugira ngo nkureho urujijo bari abagabo b'i Kigali baba mu mujyi wa Kigali abo bamukurarinda bakomeje kudivaga mu mategeko bavuga ibintu bitwaza ngo gushyira ngo mu bikorwa ngo igishushanyo cy'umujyi wa Kigali biriya ni ukudivaga ni ukuvangavanga ibintu bitavangwa kuko hari ibintu bivangurwa mu mategeko kandi amategeko ubwayo abasobanutse kandi natanze ingero zigaragara ntago rero igikorwa cya Kangondo ntago tubizi ntago mba uyu munsi sinabihamya niba buriya butaka leta yaramaze kubugira ubwayo hakirimo abaturage ikavuga ngo noneho ngo turabwimuye tugiye kuhaha abashoramari hakirimo abaturage simbizi kuko buri nta nubwo hariya abaturage bari batuye ntago hari hasanzwe muri domaine publique mushobora kuba expropria mwitwaje cya kindi yuko expropriation igiye gukorwa mu nyungu rusange ariko niba igiye gukorwa mu nyungu rusange muranegosia noneho mu buryo bungana nta terabwoba nta mbaraga nta kubashyiraho igitugu marerezoma turabizi ko ibindi kuvuga nta nzego zigenga zifite ubwisanzure mu Rwanda zishobora kubyubahiriza niba inajya mu nkiko abacamanza kubera ubwoba n'iki byose bazaca imanza bazicuritse n'iki ntabwo bashobora kujya muri iyo deba muri iyo discussion ngo babashe kuyizamura kuko ahangaha ni ibintu ubwabyo byaba byumvikana ntabwo leta uyu munsi ushobora kuza uvuge ahantu abaturage bari batuye mu biganiro mwebwe ubwanyu mwitangiye narabikurikiye bobo ndavuga bariya bagabo b'i Kigali bariya ba meya n'abandi mu biganiro bagiye bavuga harimo abaturage byose batuye muri za Kangondo badafite ibyemezo by'ubutaka baravuze ariko harimo n'abandi bari basanzwe bafite ibyemezo by'ubutaka bivuze ko hariya rero bari batuye ntabwo ari muri domaine publique nujya kube expropria il faut négocier ni négociation de gare à gare nta kintu cyo kuza kwiyemboza cyo gukoresha any puissance publique kuko buriya butaka ntabwo bwari busanzwe bubarirwa mu butaka rusange bw'igihugu bwa leta mu mutungo rusange wa leta ntabwo ariho bwari busanzwe bubarirwa donc nagira ngo rero aho ngaho urwo rujijo dukureho nagaruka kuri cya kindi ibingibi nari nabiteruye muri cya kindi cyo kumvikanisha uburyo amategeko y'u Rwanda yakozwe ku buryo abanyarwanda bamburwa uburenganzira ku mitungo yabo bitwaje iki kintu gikomeza kugenda cyumvikana ko cyitwa inyungu rusange bakomeza kwitwaza ngo inyungu rusange ndaza kugenzura gatoya mu kanya narebye mu mategeko sinzi niba mu itegeko rishyashya ubundi ni ahantu kugeza uyu munsi mu mategeko y'u Rwanda twari dufite definition y'icyo bita intérêt général kugeza uyu munsi ariko nari nagerageje gushakisha ntabwo ari uyu munsi nabishakishije ni mu myaka yatambutse nigeze kubishakisha mu itegeko ryahanaga icyaha cya ruswa niho bajyaga batanga definition y'icyo inyungu rusange bisobanuye. Ndaza kugenzura niba iyo definition yaba ikiboneka mu itegeko ririho ubu ngubu rihana icyaha cya ruswa. Je peux vérifier. Nshobora kugenzura nkareba niba iyo definition y'inyungu rusange yaba ikirimo. Nkareba uko umushingamategeko yaba yarabisobanuye. Parerezoma mu itegeko rishyashya rya ruswa bayikuyemo.
Okay.
Definition y'inyungu rusange na ikirimo mu itegeko twari dufite mbere, niba nibuka neza, byo mu 2004 bo bajyaga basobanura icyo inyungu rusange bisobanuye. Nta handi hantu marerezoma mu mategeko y'u Rwanda kugeza uyu munsi dufite icyo baduha definition y'icyo intérêt général bisobanuye. Nta handi tubifite. Bo twabisangaga muri iryo tegeko ryahozeho mbere rihana icyaha cya ruswa, ariko ndabona mu itegeko rishyashya ryo mu 2018 igisobanuro cy'inyungu rusange donc iyo definition ntabwo bayigabiyemo, bayikuyemo marerezoma. Boko, wenda twari kwifashisha iyo dusanga barabirekupeye bakabigarura mu itegeko, twari kwifashisha hano kugira ngo tubashe gusobanura dushingiye ku itegeko icyo inyungu rusange bisobanuye, ariko urabona babikuyemo mu itegeko rishyashya. Serge, sinzi wenda niba wamfasha, niba ari cyo uvuga ka commentaire cyangwa ikibazo.
Maître Valentin, utanze isono byinshi byiza kandi binumvikana mu matwi y'abadukurikiye kuri uyu mugoroba. Ubundi amategeko ntabwo ari domaine yanjye, amategeko ntavuga ari ibintu binyesipira kubona bimenya kugira ngo mbijyemo, ariko ikintu cyitwa inyungu rusange wa mugani yo ni ingingo unashorejeho ikomeza kugaruka mu matwi y'abantu. Iyo leta ivuga ngo igiye kwisubiza ubutaka butakoreshejwe mu gishushanyo mbonera bitewe n'uko abatuye aho hantu batigeze bashyiraho ibikorwa bemeye ko bazakora. Par exemple, kananga urugero utaragaruka ku baturage wenda bakangona, abaturage mu mujyi wa Kigali hariya muri icyo twakwita Centreville downtown, ujya wumva bavuga ngo bagiye gutwara ibibanza byaba mirongo plastike cyangwa n'abandi, kuko batabashije kubaka ibibanza bahawe kugira ngo bashyireho amazu ajyanye na master plan, igishushanyo mbonera nyine bita master plan. Ugasanga rero deba ikunda kugaruka, abacuruzi benshi baravuga bati twe twanze yuko baduhekesha abandi bantu, ntabwo ari uko twabuze amafaranga yo kubaka ibyo bibanza. Noneho ugasanga leta ivuga iti abantu bose batashyize mu bikorwa igishushanyo mbonera tugiye kubambura ubutaka bwabo. Muri uku kwezi kwa cyenda nabonaga ari ibibanza birenga hafi 50 bigiye kwamburwa ba nyirabyo kubera ko badashyira mu bikorwa icyo bita master plan. None tugaruka ku nyungu rusange uko bivuze. Inyungu rusange ni ikintu wa mugani ubona ko kiri vague, kigoye no kucyumva inyungu rusange uyidefinise ute. Ariko nanone wibuke yuko babanje kuvugura amategeko y'umujyi wa Kigali, amategeko y'umujyi wa Kigali bashyira muri presidence kwa president republic ba Kagame ububasha bamuha imbaraga z'umurengera mu gukontrola umujyi wa Kigali. Sinzi impamvu byabaye kuva mwaka 2018-2019 nibayibuka, ubwo bavuze yuko umujyi wa Kigali, Gasabo, Kicukiro, Nyarugenge include Kigali City, buriya Kagame ni ugena imitegekere y'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali. Batangira n'ingero bavuga bati mu bihugu byateye imbere akenshi uzasanga ubuyobozi bukontorora nyine kapitali ariko bikajya muri ERC ya leadership y'ubuyobozi bw'igihugu. Amategeko yaratowe, abayobozi bashyirwaho cyangwa bahakagamo ububasha bw'umurengera kwishyiraho ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali no kwishyiraho amategeko ye, bivuze yuko icyemezo yafatiye muri Village Urugwiro nagusha kugicalenjinga muri Court of the Law cyangwa mu ziri zishoboka bitewe n'uko umujyi wa Kigali cyangwa Kigali Gasabo Kicukiro Nyarugenge byose hari umuntu muri village urugwiro ukontrolinga umujyi wa Kigali bivuze yikorero Kagame cyategetse kigomba kubahirizwa tugiye mu mategeko kubyumva mu cyo mategeko avuga ni byiza kubwira abantu ariko bavuga yuko itamaking a sense kuri Kagame kuko araza tuba butaka ndabushaka ntabwo bajya kureke itegeko rivuga ntarebe utuyemo baragwirika nyine bagatwara aho hantu sinzi uhibuka itegeko ryahaye Kagame ububasha bwo kontrola umujyi wa Kigali niba ari mu mwaka wa 2018-19 ariko byabaye mu myaka inishize ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali arabufata niwugena abajya ku buyobozi niwugena igikorwa mu mujyi wa Kigali sinzi niba ari komantere wakora ngo agatoye
no urumva nyine ni muri bwa buryo bwe bwo gukontrola no kubuza ubwinyagamburiro inzego njye niko nabivuga ko mu Rwanda biragoye kubona nta rwego rwigenga ruba noneho no seroma ari uburyo ashyiraho baba abo ba meya cyangwa se wenda nubwo meya w'umujyi wa Kigali byitwa ngo aratorwa ariko ni muri ya matora tuzi nyine uko abateye ariko ugiye no mu zindi nzego za sena abasenateri ashyiraho ibica muri za abajyaho banyuze muri za forumu abashyirwaho ngo byaciye muri za njyana bya bindi byose bifite wagera no mu bucamanza ugasanga n'abacamanza bajya mu mbo mu nkiko nkuru hejuru bose bemezwa muri kabineti ariko se kabineti yemeza abandi nabo FPR bayabanje guha umugisha ikabazana ikabwira kabineti titora amazina dushaka yamara kubashyikira amazina yabishaka by'urwiyururutso bakavuga ko ngo inama nkuru y'ubucamanza yabitanzeho afi kubemejwe ubundi bakajyana muri sena ikemeza uribuka ibya sena ko ari ibiganiro twigeze gukoraho tugaragaza ikibazo cy'ubwisanzure hanyuma abantu bemezwa muri sena mu myanya y'ubuyobozi bafite ubusembwa urabyibuka twavuze uriya ambasaderi Alfred Kalisa uriya mu ambasaderi bari muri Egypte niba ntibeshye umuntu wamwe n'ibyaha n'inkiko nta n'imbabazi nta nubwo yahawe amnisti sena ikamwemeza afite kaze judiciaire yanduye hari bariya ba Marika Kabandana bahamijwe ibyaha ubu bari mu rwego rw'inararibonye niba ari inararibonye advisory committee n'inararibonye sena ikabyemeza kandi itegeko rivuga yuko nta muntu ushobora kujya mu myanya y'ubutegetsi bwa leta yarahamwe n'icyaha kirengeje amezi atandatu y'igihano ariko sena ibyo ntawe ushobora kubivuga kuko Kagame we niwe wayihitiyemo abo ba Kalisa abo ba Kabandana harimo n'abandi biyemerera ko bibye none se nka Gatabazi wiyemereye ko ari umurambo ugenda icyo bari bamukuriye bajya kuvuga ngo Kagame ngo asubizamo abantu umwuka bari imirambo ni forume yo kwemera ibyaha akongera akagira ba Evode yamwirukanye ku mugaragaro arangiza aramugarura amwirukana kubera ibyaha yakoze byo gukubita abantu imyitwarire mibi kode detike y'abayobozi irahari ariko aragarura amusubiza mu nzego none se urumva izo nzego zirimo abantu bameze gutyo bavuga batari reka ndebe ko naramira umugati wanjye icyo azababwira bazanga kugikora donc muri make iyo ni commentaire sinacyo kiganiro twajemo ariko nicyo nashakaga kubivugaho gatoya nerekana yuko nta nzego zihari mu gihugu zifite ubwisanzure zishobora kwihagara uyu munsi urabona ukuntu demokarasi yo muri Kenya iharyoshye ibintu byabaye muri Kenya niko yaba uvuye ibuka amatora yo muri Kenya yo mu 2007 uko yagenze iriya violence electorale yo mu 2000 noneho urebe amatora yo muri Kenya y'uyu munsi ukuntu yagenze urebe inzego z'igihugu Cour Supreme ivuguruza
cyangwa se ikemeza ko umukandida ushyigikiwe na perezida yatsinzwe. Ibyo se mu Rwanda byabaho? Akanama k'amatora kakemeza ko umukandida wari ushyigikiwe na perezida yatsinzwe. Ibyo mu Rwanda ntibishobora kubaho. Nta nzego u Rwanda rufite zishobora kubungabunga ubusugire bw'igihugu, ni Kagame nyine n'ubushake bwe n'iki niko bigenda. Ni nayo mpamvu turi kubona aka kajagari mu bijyanye n'uburenganzira bw'abantu n'iki, kuko baravuga ko hari amajwi, ntabwo nabihagararaho, ariko hari amajwi arimo kuvuga yuko uyu mushinga ni fatire urimo Kangondo, ni Jeannette Nyiramungi uri gushaka buriya butaka. Ari nayo mpamvu inzego zose sinabihagararaho nta kibyemeza, ariko ariyo nta majwi arimo kuvuga, arimo kubivuga hirya no hino ko ashobora kuba ari we wihishe muri ya ndorerwamo y'umushoramari wiswe Karera, ari we uri gushakisha buriya butaka. Ari nayo mpamvu abaturage bari gutera murwa hejuru. Noneho igitangaje, mbere ikibazo cya Kangondo bavugaga yuko ari ikibazo cy'uko hari umushoramari. Uyu munsi by'ishoramari byavuyeho imvugo yahindutse. Noneho habaye iteganyagihe ririmo riravuga yuko ngo hagiye kuzagwa imvura, kandi ngo izaba ari imvura nyinshi. Iyo niyo rangaje noneho ubungubu bati byavuye mu ishoramari. Noneho batangiye kwereka abaturage tubafitiye impuhwe, nimurebe utuzu mutuyemo n'iki. Iteganyagihe ririmo riragaragaza ko hagiye kuzagwa imvura nyinshi cyane, none mugomba leta yita ku buzima bw'abaturage bayo, turimo turareba uko tugomba kubagira. Ariko impamvu bari kuzana ibingibi ntabwo niuka niba ari itegeko rirebana na mvironoma, itegeko ngenga rirebana n'iby'ibidukikije. Eske iryo tegeko ni iryari? Itegeko reka ndebe nimero yaryo.
Uravuga itegeko rihe rirebana n'iki?
Itegeko ngenga rigena uburyo bwo kurengera, kubungabunga no guteza imbere ibidukikije mu Rwanda. Mm-hmm. Ariko rishobora kuba ryarasimbuwe n'itegeko itegeko ryo mu 2018 rigenga ibidukikije. Donc narindi mvuga retorike yahindu, ikibazo kigitangira muri Kangondo ntabwo cyari ikibazo cy'imiturire, cyari ikibazo cy'uko hari umushoramari washakaga buriya butaka. Sibyo Serge? Donc hari umushoramari
nako biteye. Urebye ni Twitter y'umunyamakuru w'umuryango TV yitwa Kuzumuremye Joseph, arashimangira ati ntagiye imvura itakubye, ahubwo iyo iminsi ihuze urayibara. Mu gihe isi yose irangamiye ku itanga ry'umwamikazi, uyu uhita uba umwanya mwiza, uyu uhita uba umwanya mwiza wo kwikiza dosiye yari yarananiranye, kuko abarebuzwaga babari bake. Nk'uko intambara yo muri Ukraine yakoronze M80
ubwo yashaka kuvuga M23 ubwo babonye kubera ko abaturage abaturage bo basobanuye hari ntuza nabonye umuturage ari kubaza meya uriya executive w'akarere ka Kicukiro ka Gasabo Prito ari kumubwira itegeko, kandi uriya mudamu yobora akarere ka Gasabo genda muzi naranamwigishije, ni umunyamategeko, ariko umuturage ari kumusobanurira itegeko ibyinuza donc amubwira ibyo byisho iby'abashoramari inyungu rusange. None ubu narrative yahindutse, noneho byabaye iteganyagihe ririmo rirerekana ko imvura nyinshi zabo, noneho bagiye kwitwaza iby'ibidukikije. Impamvu ni iyihe noneho kuzana mu itegeko ry'ibidukikije Serge. Impamvu bari kuzanamo iby'imvura ni uko itegeko ry'ibidukikije ryo noneho biteganya yuko ryo nta nubwo ari no kwinginga biza mbarerezoma ntabwo nari naryiteguye ngo ndisome narisomye mu gihe gishize ariko bivuga yuko ibyo kwimura abantu batuye nabi nko mu manegeka n'iki leta ishobora kubimura mu rwego rwo kurengera ubuzima bwabo noneho iyo abo batuye mu manegeka bo iyo banimuwebo nta n'ikibazo kindishyikizamo nuko bo ntabwo iyo ari iby'imiturire mibi donc abantu batuye mu buryo bubi butari bwiza ho ririya tegeko rigenga ibidukikije ryo mu 2018 rivuga ko abo bantu bimurwa mu nyungu zo kurengera ubuzima bwabo none iyo bimuwe mu nyungu zo kurengera ubuzima bwabo icyo gihe ntibanahabwa indishyi nk'uko bitandukanye no muri expropriation kuko hariya mbere byari expropriation kuko hari umushoramari wari ugiye kuhakorera none ubu barimo barahindura nkana narrative bakabijyana mu rwego rwo kurengera imibereho y'abaturage ishobora kuba iri mu kaga kuko bazi yuko umuturage noneho niba batuye mu manegeka ririya tegeko ndi kuvuga rigenga ibidukikije ryo mu 2018 ryo ntabwo rizanamo noneho ibirebana n'indishyi bo baravuga leta irakwimura ntabwo urekarama ngo ni indishyi kuko kukwimura ni nk'igikorwa cy'ubugiraneza kugira ngo bavane ubuzima bwawe mu makuba niyo mpamvu noneho turi kubona narrative yahindutse ntabwo bakiri kwitsitsa ku ishoramari noneho babihinduye babigize ngo iteganyagihe riratwereka ko hagiye kuzagwa imvura nyinshi n'ibindi donc ni amayeri atandukanye n'iy'amacenga bagenda bazana kugira ngo bakomeze barindagize abantu ariko bifashishije izo mekanisme zose ziri mu mategeko
urakoze cyane nyemera gato wenda twumve iyi audio tukiri kuri iki komantere z'abantu no kwandika ku kibazo cya Kangondo reka twibukiranye cyangwa twumve iyi audio mbere y'uko wakomeza ngaho
ni hamwe ko mugomba kwimuka hano aho gushinga inyungu rusange izagarukira mubimenyereye ngombwa ugomba kwimuka kandi kwigusaga imideri utinda kwimuka uyu munsi hano hantu mugomba kuhimuka ni ihame iri tegeko murabizi hari umushinga w'inyungu rusange ugomba gukorerwa hano kandi no gukererwa kubera ko inzu zarabonetse biravuze ngo namwe nimuze mwimuka mu kugenda kujya mu rukiko icyemezo cy'urukiko ntabwo gikuraho ko wakimuka kuko urukiko ni runga ntirutegeka ngo turabizi arunga ati ngewe umpa amafaranga ngewe nzaguma aha none si uyu munsi w'ubuyobozi ntiwaha amategeko y'ubuyobozi waha amategeko y'igihugu iyo ubuyobozi bwarebye ku mutima rusange ntabwo ugomba kuva muri gahunda y'igihugu mu buryo bwa rusange ntabwo bibaho ngira ngo murabizi ni umuntu agire hanze ya gahunda y'igihugu hari igihe usanga yakoreyemo ibyaha kandi iyo ukoreyemo ibyaha bishobora no kurangira
uri gutsimbarara rero ku kintu cyitwa ingurane y'inzu ya Busanza nimwibuke ya myanzuro muvuge muti ese ya myanzuro yangira nama tuvuga ngo ushaka ingurane y'amafaranga we turi kumuteganyiriza iki nikomeza kuvuga ngo inzu rwose inzu uyishaka yijyemo ntawe umuhatiye kuyijyamo ariko ushaka ingurane nawe amafaranga nawe ayafate ajye gutura aho yishakiye amategeko arimo muyashyiraho itegeko rivuga ko ibikorwa by'inyungu rusange umuturage ahabwa ingurane ikwiye kandi yumvikanweho hano ntabwo turi kumvikana ku ngurane mwereko ko ibikorwa by'inyungu rusange nirengagije ko hari mu ishoramari uwo mushoramari waje kubaka inzu hano akazayigurisha ni umwana washikamo azaza kuyigiramo umwana washikama azatinya rutarama imvura nimunyagira agenda aryama kugira ngo twumve ko ari ibikorwa by'inyungu rusange nawe uri kutujijisha ngo njya kuba perezida yo kutwubakira amazu yimubeshyera ibi bintu biri ku karubanda isi yose bimenye batagira ngo perezida niwe uri kurenganya abaturage ba Nyarutarama ni ishoramari ryabizanye nko ruswa na komisiyo rero
rimwe na rimwe abantu batinya kuvuga ibintu cyangwa bakabica ku ruhande niba abantu batuye ahantu n'abandi ku ruhande bahatuye bakahita muri banyahe nuko ari heza se kwigomeka bihanwa n'amategeko mu gitabo cy'amategeko hano mu Rwanda birahanwa kwigomeka ku buyobozi kwigomeka ku mupolisi uri mu kazi ke kwigomeka ku ushinzwe umutekano nibiba ngombwa hazakoreshwa itegeko
icyemezo cy'icyafatwa cyangwa gufatwa umaze gucika umaze kugaragara kuko ntabwo dushyikiye mu rukiko ubuyobozi bwabo bwo kwicamo dukwiye kutareponosa rutanga umwanzuro wa nyuma rwango icyemezo cy'icyiko nicyo cyagombye kuba itegeko rya nyuma ntabwo inzego z'ubuyobozi zaza gufata ikindi cyemezo kandi bice mu nkiko
hari itegeko ngo rishyiraho ngo usuzugure polisi ngo umuturage muzamufata nk'uwigometse kuri leta amategeko y'u Rwanda amukurikiza ese umuyobozi we w'umuturage ku ngufu atamuhaye ingurane ikwiye iri tegeko rizamukurikirana ni iri
mwere ko twumvira ibikorwa by'inyungu rusange mwirengagije ko hari mu ishoramari uwo mushoramari waje kubaka inzu hano akanayigurisha ni umwana washyika muzaza kuyigiramo umwana washyikama agatinya rutarama imvura nimunyagira agenda aryama kugira ngo twumve ko ari ibikorwa by'inyungu rusange nawe uri kutujijisha ngo nyakubahwa perezida ari kutwubakira amazu yimubeshyera ibi bintu biri ku karubanda isi yose bimenye batagira ngo perezida niwe uri kurenganya abaturage ba Nyarutarama ni ishoramari byabizanyemo ruswa na komisiyo
uzumva ubu butumwa ndi gutanga we akazumva ababanye twarapfuye cyangwa turiho cyangwa tutakiriho azamenye ko leta y'u Rwanda yateguye genocide kuri banyahe banyahe bayita manegeka kubera ko ari ubutaka bukenewe kandi bugomba gukorerwa ibikorwa bikomeye twakorewe ivangura na leta y'u Rwanda ariko si impamya ko ibi bintu ari ibintu biyobowe na perezida wa repubulika kubera ko baramubeshya
bakajya kuguhereza inzu y'icyumba kimwe na saro nanjye n'urugero mfite abana batatu nagira umukozi nagira n'abavandimwe banjye buri wese yari afite umwanya we yari arimo mu rugo rwanjye
yewe bakaba barambariye shambrete bakayimbara nkibaza ukuntu abana bataruza abana nabo mu nzu batinyagambura bataryama uko bikwiriye ese umuvandimwe usuye yaryama gute ako kugeza isaha nari mfite amisanzuye njyewe icyo nifuza kwimuka simbyanze ariko bakanshyira mu byo njye nkeneye bakamuha amafaranga
iyo wimuye umuntu wari ukiri mu kajagari ukamuha amafaranga uba ukemuye ikibazo cy'ako gace ako kanya ntabwo uba ukemuye ikibazo cy'imiturire mibi cy'uwo muntu niyo mpamvu twatekereje tuti ariko se ubundi uyu muntu twemeye muri ino miturire y'akajagari tukaba tugiye kumuha amafaranga arajya hehe ese aya mafaranga tumuhaye muri iyi Kigali yabasha kubona ahantu yakubaka cyangwa yagura inzu cyangwa yagura ikibanza ariko ari ahantu hadashobora gushyira ubuzima bwe cyangwa ubuzima bw'umuryango we mu kaga turashaka ko bakomeza bagatura muri Kigali ariko bagatura neza niyo mpamvu hafashwe umwanzuro wo kuba twabubakira
kigiye gukorwa n'igisanzwe gikorwa bamaze imyaka baganira basobanura banabishyize mu bikorwa uyu munsi noneho hari amazu yuzuye arenga 500 kugira ngo ashobore kujyamo imiryango yose isigaye hariya niba ntibeshye igihe kirageze rero yuko bishyirwa mu bikorwa
ubusanzwe atuye mu buryo buri muturage abasha kuva ku kunyura ku muhanda hano ho buri muturage agenda agonga inzu ya mugenzi we ikindi cya kabiri mu busanza hari uburyo bw'inzira z'amazi zirakoze hano inzira z'amazi usanga amazi agenda agwa kuri buri wese impamvu mfashe umwanzuro wo kwimuka ni impamvu igeze kuri eshatu iya mbere kuba ntuye nabi iya kabiri kuba nanone ahantu ndi ntabasha kugerwaho n'iterambere nk'uko ryifuza ingingo ya gatatu ni ukuba aho hantu hari ibintu nkenerwa byose nk'umuriro amazi amashuri biri n'umuntu ako kanya nk'amazi nagiraga njyewe aho narinda
njyewe nari mfite ikibazo cy'icyangombwa cyane cyari gifite ikibazo nihutira kugikosoza akagari rero niko kangira inama yo kugikosoza ndagikosoza niyo mpamvu natinzeho gato ariko ubundi nari nasabye mu ba mbere
hari imihanda hari amatara hari ubwisanzure bw'abantu tukagenda tukabona ibintu bisobanutse njyewe mva ahangaha nkajya Nyabugogo kugira ngo mpaguruka ntange ibihuta bibiri kugira ngo ngere Nyabugogo imodoka imotije kuntwara ariko dusifatishije shanje mu busanza ni sekisa kugera Nyabugogo urumva ikintu kigwanyitseho icyo ari cyo ariko kuko basi tugiye kujya hamwe ubwo njye numva tugeze mu iterambere noneho byabuno tugiye gucuruza bivuge turaba abakire zaje witi nitwe tuzitunga
bajya bavuga ko ari inzu zidashobotse ariko nsanga zishoboka kurusha ko ntabiteganya
bari kudashobotse ariko n'inzu ishobotse ababivugaga ni amagambo yagendaga kwirakwira niyo mpamvu nyine naje kwirebera none nkaba nashimye ko inzu ari nziza cyane bari nanjye nababwira ko bihutira kuza gufata amazu dore ko cyane n'igihe cy'imvura kigiye kugeza bakaza ahantu hatunganijwe bahisha icyubahiro
ngari nk'uko rero Maitre Valentin abo baturage ba nyuma mwumvise nabo uyu munsi Rubingi se yabashe kumobiliza hari abantu bagera hafi 38 ngo bimukiye hariya mu Busanza nibo barimo kuvuga nyine ibyiza babonye hariya anyway icy'ingenzi kiri ahangaha urabona ko rurageretse kandi nk'uko tubivuga abaturage bararariye muri iri joro nk'uko amatwite y'abantu bamwe arimo kubivuga hari twite za John Ntwari yanditse mu kanya turi mu kiganiro nawe John Ntwari arabishimangira yuko muri iri joro nyine Kigali muri Gasabo muri Kangondo abaturage baho bagize resistance y'exploitation illégale barariwe rwose ashyiraho na map wendariya agaragaza nano byo bitango Kangondo kibiraro need justice urabona yuko iri nkuru ya Eric Bagirubusa yavugaga ko hari amakamyo ari hariya na n'umunyamakuru Ntwari John William abitwitinze mu kanya katarenze isaha ndagira ngo dukomeze abadukurikiye muravuga iki muduhe commentaire angaha kuri la YouTube live na Facebook live cyane bibazo mufite mwabaza Maitre Valentin mwabyandika twabisoma kabisubiza ariko ndagira ngo buri wese yisanze kuri iyi ngingo afite ubutaka wabisobanuye nta munyarwanda ufite ubutaka kuko FPU ifite amategeko yumva ko aruta mu itegeko nshinga nk'uko byanditse kubera ko mu mujyi wa Kigali uko nabikwibukije riri tegeko ryo kwa Kagame ubasha bw'umurengera bwo kontra umujyi wa Kigali niho ruzingiye twabisaba tuzi ko itegeko ry'ubutaka mu Rwanda uko bavuga ngo harya bari imyaka 99 yongera kuvugururwa niba nibuka
babiva bagiye babigira sinzi wenda mbere bavugaga ko kiriya cyemezo kimara imyaka 20 baza kubihindura none babigeze 99 ariko still nta improvement ku burenganzira bw'abantu ihari kubera yuko leta nyine ikomeza kwitwikira bimwe twavugaga byo mu ngingo ya gatatu y'iri tegeko ry'ubutaka iri tegeko rishyashya ryo mu 2021 ryo kwitwaza yuko ubutaka ari umutungo rusange w'abanyarwanda bose abariho abatakiriho abariho n'abazavuka noneho bakaba badestabiliza cyangwa se baza bagahutaza bakavogera uburenganzira umuntu afite bitwaje icyo kintu cy'inyungu rusange ariko ndongera mbisubiremo hano ibyo bari abategetsi b'i Kigali ibyo bari aba aremu kurarinda bavuga by'inyungu rusange barimo barabisobanura mu buryo butari bwo nshobora kuba atabyumva neza cyangwa se akaba bisobanura kanabyica kubera yuko iyo wemvutse l'interet general ugomba no kureba ninde l'exécuteur w'icyo gikorwa l'exécuteur agomba kuba ari autorité publique agomba kuba harimo icyo kintu cya autorité publique kuko niba ibintu ushobora kuza bikajya imishinga gukorwa n'abantu babashoramari mafaranga yabo izo ni business privé abo bantu ibikorwa bakora bigengwa n'amategeko asanzwe y'ubucuruzi droit privé droit commercial niyabagenga ntabwo bagengwa na za droit administratif ntabwo icyo gihe rero ushobora kwemvoka principe ya intérêt public reka ya intérêt général hano hatagira uvuga ibyo ntavuze ntabwo ndi kuvuga ko leta idashobora kwimura abaturage ariko mu kubimo niwitwa inyungu rusange nuko igikorwa kigiye gukorwa ni activité d'utilité publique marerezoma navuze yuko mu mategeko y'u Rwanda nta hantu uzasanga bagusobanurira inyungu rusange icyo ari cyo ariko dushobora guhera
ku bikorwa bindi dusanzwe tubona hari igihe Kagame ni muri za 2005 cyangwa na kangahe igihe hari ya mishinga bita One Dollar Campaign bubaka iriya nzu yo ku Gisozi abitwa ba Egide Gatera barimo bimura abaturage ku ngufu abandi bakanga kumvikana nabo biza no kugera ku Muvunyi yari akiri Tito Rutaremara Tito Rutaremara aza kwanzura yuko bari abaturage bagomba kwimuka kubera ko kiriya gikorwa kiri gukorwa ari One Dollar Campaign iriya nzu yagombaga kubamo abana b'imfubyi za Jenoside donc Muvunyi icyo gihe ari Tito Rutaremara nawe yanzura yuko ari igikorwa cy'inyungu rusange icyo gihe Kagame yabonanye ndabyibuka yabonanye n'abaturage hariya Nyabugogo umuturage umwe ndumva ari n'umunyamurenge abaza icyo kibazo aravuga ngo barimo baranga kumvikana natwe bakaduhatira amafaranga Kagame ubwe yaravuze ngo abwire Umuvunyi ngo ariko ngo najya ngo numve mumbwire inyungu rusange ni iki ni Kagame wabyivugiye inyungu rusange ni ari ibyo yavuga ati yewe inyungu rusange ni Kagame watanze icyo gisobanuro iyo definition ubwe arivugira ngo inyungu rusange ngo nge numva ngo ni ishuri ni ibitaro ni umuhanda ni ikintu abanyarwanda bose bazageraho uburenganzira ikintu umuturage w'ishiri nubwo cyubatse Kigali ashobora ku beneficiamo niba ari ishuri yakohereza mu mwana we niba ari ishuri yava mu karere ka Burera mu majyaruguru akaza kwivuriza muri hopitali ni umuhanda azawugenderamo donc icyo ni cyo kintu cy'inyunguru igikorwa cy'inyungu rusange donc activité d'utilité publique none rero abangaba iyo bo baraza bakavuga ngo igikorwa cy'inyungu rusange ku mucuruzi ugiye ngo kwashyira ngo ibikorwa byo kwidagadura abanyarwanda bazabyinjiramo ntabwo ari bose kandi ni business ni amafaranga azajya mu mufuka we ku giti cye nubwo azasora ibikorwa azakora ni business personnel imwungura ntabwo azaba yikorera ari business azaba akorera abanyarwanda donc iyo bari kwevuka iki kintu cy'inyungu rusange sinzi imyumvire yabo aho iba iri kwerekeza kuko ni ubonye iyo baza bakereka niba mu Rwanda bafite itegeko bita PPP law donc mu magambo arambuye iryo bita public private partnership law cyangwa se mu gifaransa bakabyita partenariat public donc loi sur partenariat public et privé ibyo ngibyo niki ni itegeko ryerekana ry'ubufatanye bwa leta n'abikorera donc leta ishobora kwishyira hamwe n'abikorera bakaba bakorera hamwe imishinga nibaze ariko kuki ubundi badasobanurira abaturage ibyo bikorwa niki nicyo gishushanyo mbonera ngo bakibereke nayo mategeko donc habe transparent niba ibikorwa bizakorerwa hari biroreva mu rwego rwa partenariat public et privé mu rwego rw'ubufatanye bwa leta n'abikorera okay we icyo gihe bashobora kwemvoka intérêt public ariko nabyo il faut faire attention kuko mu gihe leta niba yagiye muri business niba leta yagiye muri business ntabwo icyo gihe nanone ijya muri business nka puissance publique no Rwanda Air ni ikigo cya leta ariko Rwanda Air ibikorwa ibirimo leta iba yagiye muri business yabaye nk'umuoperateur economique usanzwe ni nka kuriya nka za Benel zimeze Benel buriya ni urugero mfashe kuri Benel ni ikigo cya leta gifite stati ebyiri Benel ifite stati ya institution publique ariko ikagira na stati ya institution bancaire hari imirimo y'amabanki yongerera inyungu nk'indi banki yose ikora ku buryo ibintu birebana na reglement n'amategeko ya droit bancaire iyaplika kuri Benel ariko noneho hakaba n'ahandi Benel ihagarara nka autorité régulateur uroreva donc kuri service public icyo gihe ibigengwa n'amategeko public. Nuko uvuga ko mu gihe BNL izabigengwa n'amategeko public, ibikorwa byose zakora bizaba biri mu nyungu rusange z'abanyarwanda. Mu gihe BNL ibiri muri business isanzwe y'amabanki, iba ikora ibikorwa private bya business, iba igengwa n'amategeko asanzwe y'ubucuruzi. Donc amategeko rerwa zisanzwe commercial. Aha rero aba bagabo bagomba kubitandukanya. Iyo bari kuvuga ngo leta mu bikorwa by'inyungu rusange, leta hari mu yihe kadre? Ese ibyo bikorwa bizakorwa ni ibikorwa d'utilité publique. Ni ibikorwa d'utilité publique bizagira impact no ku muturage uri inshiri, ku buryo nawe ashobora kureklama akaza kubigiraho duwa akavuga ati ibi bikorwa nanjye birandeba. Umunyarwanda wese aho yaba ari wese akavuga ati ibi ni ibikorwa byanjye. Ibyo bintu kuki batabisobanurira abanyarwanda bice mu mucyo, batanga umucyo kuri ibyo bintu? Ntabwo hano rero ari ukuza kwikubita hano ngo abantu bihandagaze bavuze induru bace aya bahanda yose ngo inyungu rusange da quel cadre, inyungu rusange da quel domaine. Ngaho ikibazo gikomeye bagomba gusobanurira abanyarwanda. Ibyo gukomeza gukangisha ngo inyungu rusange ntabwo ari byo, kuko hariya ni uko abaturage babivuga, niba ishoramari ntabwo ari ibikorwa by'inyungu rusange. Leta niba yaramaze kugirana amasezerano n'abashoramari, bari abashoramari bagomba kwicara bakubaka amazu cyangwa ibindi bikorwa bijyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali, ariko bamaze kubahiriza uburenganzira bw'abanyarwanda. Serije, ahangaha hari itegeko nigeze kuvuga rigena iby'imitunganyirize y'imijyi mu ngingo ya 51. Ingingo ya 51 y'iryo tegeko iravuga ngo ibibujijwe kubiteganywa n'igishushanyo rusange cy'imitunganyirize y'ahantu. Aravuga ngo amabwiriza n'uburenganzira bw'abandi ku butaka biteganywa n'igishushanyo rusange cy'imitunganyirize y'ahantu ntibishobora kurengwaho. Urikumva? Donc hari uburenganzira budashobora kurengwaho. Ni ingingo ya 51 y'itegeko rirebana n'imitunganyirize y'imijyi mu Rwanda. Iravuga ngo amabwiriza n'uburenganzira bw'abandi ku butaka biteganywa n'igishushanyo rusange cy'imitunganyirize ntibishobora kurengwaho, keretse bibaye ngombwa kubihuza n'imiterere y'ubutaka. Icyo bavuga hano kubihuza n'imiterere y'ubutaka ni iki? Kuko hari ubutaka bugenewe guturwaho, hari ubutaka bugenewe ubuhinzi. Sibyo? Ibyo nibyo nizo nature z'ubutaka. Niba abantu batuye mu butaka igishushanyo cy'umujyi wa Kigali cyamaze kugenera ko aho batuye mbopa umujyi wa Kigali gusa n'ahandi muri rusange, bamaze kugenera yuko hazakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi, icyo gihe kwimura abantu udonko gukora ku burenganzira bwabo bizumvikana, kuko bazababwira bati hano hagenewe ibikorwa by'ubuhinzi ntabwo hagenewe guturwaho. Ariko niba atari ibyo, uburenganzira bwabo ntibukorwaho. Icyo bivuze ni iki? Niba ubwo burenganzira bukozweho n'iki, bagomba kuba babyemera hakaba ubwumvikane. Hagomba kuba ubwumvikane. Ingingo ya 52, ingingo ya 54 y'iryo tegeko rigenga imitunganyirize y'umujyi iravuga ngo ibibujijwe kubiteganywa n'igishushanyo, kuko hari igishushanyo rusange hakaba n'igishushanyo kihari. Iyo ngingo iravuga ngo ya 54, amabwiriza n'uburenganzira bw'abandi ku butaka biteganywa n'igishushanyo kihariye cy'imitunganyirize y'ahantu ntibishobora kurengwaho, keretse bibaye ngombwa kubihuza n'imiterere y'ubutaka, iy'ibibanza cyangwa ibiranga inyubako zihegereye. Donc hano barashimangira iki kintu cy'uburenganzira bw'abantu. Mu gifaransa babyise ngo les règles et municipal law prada management particulier mu cyongereza bakavuga ngo regulation and the right regulations and the right defined by the specific law ubure ibishobora gukorwaho ni itegeko ribivuga hano ryerekeye iby'imitunganyirize y'umujyi wa Kigali noneho mu ngingo ya 55 y'iryo tegeko bakavuga ngo uburyo leta umujyi wa Kigali n'uturere bibona ubutaka mu rwego rw'imitunganyirize y'imijyi leta umujyi wa Kigali n'uturere bishobora kubona ubutaka hakoreshejwe uburyo bwo kumvikana kugura kugurana impano n'indagano ndabigarura rero iyo ni ingingo ya 55 ivuga uburyo leta umujyi wa Kigali n'uturere bashobora kubona ubutaka harimo kumvikana hano niba bashaka ahantu hatuwe n'abaturage ba Kangodo nibumvikane kuko hano hantu ntabwo hasanzwe hari muri wa mutungo rusange twavuze hari hasanzwe hatuwe abantu banabifitiye ibyangombwa nibumvikane cyangwa se babagurire cyangwa se babagurandire ibingana nabyo biriya rero ngo byo kubepoza ngo twabavanya aha ngo twabimuriya niba se ntabishaka n'uburenganzira bwa turumvikane twumvikane umeterime zawe nanjye ngo eterime zawe asigaye twumvikane ariko nujya gukoresha imbaraga hariya leta irimo iriya ni violation flagrant y'itegeko nshinga mu itegeko nshinga sinibuka neza ingingo iyariyo uko iyariyo ariko ingingo iravuga ngo nta ushobora guhanirwa incrimine mu gifaransa nta ushobora guhanirwa kutubahiriza inshingano y'imbonezamubano impamvu mvuze iyo disposition mu itegeko nshinga ni ukubera nuko namaze gusobanura ko hano muri ibi ngibi babita ngo ni inyungu rusange barimo barabeshya abanyarwanda kuko iyo ubizanyemo abashoramari ntabwo biba bikiri mu nyungu rusange hano mu ishoramari hajemo na leta niba yanabigizemo uruhare ni uko yiyambuye ya puissance publique leta yitwaye comme toute personne privée icyo gihe rero niba wabaye toute personne privée interaction yose uri bugirane n'umuturage irarebana n'amategeko y'imbonezamubano icyo gihe rero umuturage niyanga kubahiriza ibijyanye n'amategeko mbonezamubano umugaragariza birajya gukemurwa n'inkiko mbonezamubano ntabwo bikemurwa n'inkiko nshinjabyaha biriya bintu byo kuvuga ngo abigometse ukavuga ngo yapfobeje jenoside kuko umuturage yavuze ngo leta irimo inakorera jenoside ngo birango ni ugupfobya jenoside no iriya ni feeling iriya ni sentiment n'expression y'umubabaro umuntu yabihanirwa ate ntawe bihuriye no gupfobya nta nubwo nawe yabihurije na jenoside yakorewe abatutsi biriya bintu kujya kubimurega ni ya amategeko kangura ukote nk'uko mujya muzita nyine byo mu Rwanda sisiteme apisivu ziraho ngaho ngo ni ubwigomeke ntabwo ubwigomeke icyaha cy'ubwigomeke rebelliyo mu Rwanda ntabwo kiri muri bya byaha bareba intention kuko mu Rwanda hari ibyaha bihanwa twabitanzeho urugero nk'icyaha cyo kugambanira leta ntabwo birirwa bareba ko hari rezakite zabaye poto bashobora no kureba gusa kubitekereza bigahanwa ibyo ngibyo muri code penale birimo ariko la rebelliyo ntabwo umuturage niba yavuze ngo jyewe sinzimu ngo uhite ubyita rebelliyo no ni izihe akte zo kwigomeka se yakoze cyane cyane ko ibi ngibi nk'uko ndi kubisobanura ni ibintu biroreva ku bintu by'amategeko mbonezamubano nakomeje kubivuga no position yewe magazeho niyo ngiyo nta hantu ibi bintu bihuriye na droit administratif ariyo ishingiyeho expropriation kuko hano ni ibintu by'inyungu donc ni ibintu by'amategeko mbonezamubano leta yiyambuye yagiye hano muri iyo operasiyo gushaka kwimura yiyambuye puissance publique niba yabaye personne privée kuko ifitanye amasezerano runaka n'abashoramari bo kuhakorera icyo gihe ntabwo biba bikiri muri ntuza ya itirite public. Nanga rero ndi kuvugira ni niba mushaka ubwo butaka nimwumvikane n'abaturage, nimububagurire ku giciro bo babereka, nimububaguranire echange ariko mu buryo bemera, mutabibahatiye mutabashyizeho igitugu. Ibyo bintu bya rebellion ni ibintu byo byinuza by'imitaka ya yindi ya imitaka ya karengane bari gushaka gutwikiriza abanyarwanda. Muri make sinzi niba ari ikintu washakaga kuvuga.
Nagira ngo nkwereke no muri iki kirwa cya Gihaya nyine baravuga yuko abaturage mo kwinubira ingurane. Abenshi bagereranya ko ibirimo gukorwa abaturage ba Kangondo ari byo bizakorwa n'abaturage bo muri Gihaya, kandi abashoramari bakomeje kuza ku bwinshi. Hoteli zidasanzwe Kigali no muri Kivu, imwe mu mishinga igiye gutangizwa na Dogs Group, Ngire Ndumva yarakiriye abashoramari ejo batandukanye bagiye kuza gukora ibikorwa by'ishoramari, yaba muri Kigali cyangwa mu birwa hariya. Umuturage bakati ni ibikorwa by'inyungu rusange, va mugende. Ati biranumvikana abashoramari barazwi barigaragaza, ariko leta ni inyungu rusange. Kubera ko ari leta, ari famiye ya Kagame cyangwa mu rugwiro baba binegosiye, babyita ko ari inyungu rusange, ariko umuturage akabere bahutaza. Hano ni mu kirwa ibihavugwa ku ijwi rya Amerika, murabikurikira no mu bindi binyamakuru. Abaturage nabo baravuga bati no, ingurane muduha ntabwo ihagije, nimutubarire tuvemo neza. Ariko batira inyungu rusange, Maitre Valentin.
No, iyo nyungu rusange nibyo maze kuvuga, ntabwo icyo kintu baba ni urwiyerurutse, kuko uburyo bagisobanura n'uburyo amategeko abisobanura ni ibintu bitandukanye, naho bihuriye n'ukuri na gukeya. Nabisobanuye mu magambo ahagije, nibwira ko abaturage ba Kangondo ibingibi babyumvise. Donc niba bazakurikira ikiganiro iki ngiki tuba dutanze, n'abandi banyarwanda batandukanye bazabyumva, ibi biganiro tuba turi gukora bigenda bibafasha, donc birabafasha mu gukomeza kubwira abaturage abo bategetsi babo bati mwitubeshya mwitwaje ayo mategeko. No, ntabwo ari byo, mwitubeshya mwitwaje ayo mategeko. Reka wenda
utarimuka gatoya, kandi biba byiza kuko wakoze amategeko uburaya practice mu Rwanda. Mvuze ko iriya system birebana n'uburyo bahonyora amategeko, urabizi neza ko wayibayemo ndani, kuko nkano Black Lives Matter bazi ati Valentin, none se ko bivugwa ko ari Nyiramongi ugiye kuhashyira ishuri, ubwo noneho byaba ari inyungu rusange? Niba ari byo, sinzi wende niba ari ishuri cyangwa ari karera uzashyira yamazu ye, simbizi. Icyo ari cyo cyose, ikibazo kirabaza kiti ugira icyo uvuga kuri iyo komantere, ariko amategeko arahari kandi wayatubwiye. Abaturage bafite uburenganzira bwo kuvuga uko batekereza, twabyumvise, ariko executive igomba gushyira mu bikorwa nihutaza abaturage. Ahantu umuturage rero yareka, ni hamwe tubona Rujugira atsinda leta y'u Rwanda mu rukiko rwa East African Community, tukibaza tuti bizagira bite. Ni urugero neranze wenda kugira ngo binumvikane neza, kuba umuturage ashobora kuba afite ukuri ariko ntafite kirengera, kuko Rujugira atsinda muri East African Community nawe akavuga ati sinzi igihe bizagira mu bikorwa.
Ega muri kiriya kiganiro cyabo cyo navuze ko cyari icyo kwangisha rubanda bariya abaturage ba Kangondo, kiriya cyakozwe na televiziyo y'u Rwanda ku cyumweru, bakomeje kwitwaza donc bo bafitiye akangononwa ubu burenganzira abanyarwanda basigaye bafite bwo kujya kuvuga ibyo bashaka kuri za YouTube. Bavuze ngo aba baturage barashukwa, ni politike, ni ba bantu bo hanze babashuka, ni biki. Sinzi niba warakurikiye kiriya kiganiro cyose, ni ibyo ngibyo babyari biri. Noho bakumva barabashuka, baragira gute, ni iki? Bari abantu bahangayikishijwe n'iyi liberté d'expression batari kubasha gukontrola no kuzira, ni iri kubarya mu mutwe. none kuko byageze ahantu ubona abaguzi icyo babikoraho babanyarwanda noneho ababishoboye abashoboye gutinyuka barimo baravuga barimo baravuga nge navuze ikiganiro cya Musana Jarika yakoze ejo bundi kiri kuri televiziyo yitwa umunyagihugu abisobanura ariko babwira ati ni mu butwari ubwo butaka ariko leta nizihinduka abaturage bazagusubira kandi ni nyiramongi yahubaka ishuri niba ari Green Hills agiye kwagurira cyangwa niba ari ibindi Green Hills ntabwo ari inuza ari igikorwa cya rubanda kiriya ntabwo iri mu nuza ntabwo ari bizi ari igikorwa gifite abanyarwanda bo iriya ni bizi ni business please nibwira niba wenda yarayandikishije simbizi niba ibikorwa byabo business zabo bakora niba bajya basora ntabwo mbizi bashobora kuba batanasora ariko reka dukeke ko basora keke ko wenda Green Hills zisora ikaba ifite nimero de matricule muri RDB iri ya nuza bita TN number
ubugiye kugira ko na niriya deke muri village ruguru zavuga tatanga umusoro kugira ngo ibe yanditswe n'ubunyandikiye ati niriya deke afite muri village rugwiro yabitanga umusoro
urumva iriya niyo abana b'abategetsi bihuje ubwo abajyanayo ubwo bishyura amafaranga ubwo urabizi ko abanyarwanda babaye nk'abacakara hari n'udafite amafaranga ariko uzavuga ati reka njye kurerera muri deyike ya first lady akagenda ashira amafaranga akamushiraho ariko akumva ko ari ishema akishyura ibyo bifaranga byinshi ariko byagombye ubundi niba ari mu gihugu gifite inzego zikontrolwa biriya ni nk'uko wavuga ngo Imbuto Foundation ni fondasiyo igengwa n'amategeko agenga imiryango idaharanira inyungu mu Rwanda ukaba bavuga ko RGB Rwanda Governance Board ishobora guhangara kujya gukontrola Imbuto Foundation birashoboka
se wahera he
ntibashoboka ntabwo bashobora kujya gukontrola Imbuto Foundation ngo barebe ikuraho amafaranga kandi barabizi itegeko rigenga imiryango itegamiye kuri leta mu Rwanda riravuga umuryango wabonye amafaranga ageze n'aya bigomba kumenyeshwa RDB ariko ntabwo bashobora gutinyuka ntibakwibeshya ni nk'ibyo byose bashobora kuba batanasora birashoboka RDB rwose itabizi nta na tini namba bafite ariko biriya bya niba aribo bagiye kwagurira ibyo bikorwa byabo nk'uko babivuga business zo mu burezi kuko biriya ni private business education is private nuza yabaye privatize mu Rwanda harimo abantu benshi bakora za business private muri education amashuri menshi arahari na za kaminuza yewe n'ibitaro by'abikorera n'iki ntabwo umuntu ashinze hopital private ntabwo uzavuga ngo ni igikorwa cy'inyungu rusange no. Ibikorwa by'inyungu rusange ni biriya bikorwa n'inzego za leta pouvoir publique ni iki ntabwo umuntu ku giti cye rero ni ibyo ngibyo navuze ntibikomeza kubeshya abanyarwanda umushoramari wo muri Turukiya wo muri Qatar uzaza kubaka hoteli aho hantu mwavugaga niba ari Gihanya niba ari ntabwo icyari igikorwa cy'inyungu rusange ibyo bazabibeshya abandi iyo ni business privé
umbabarire ndajya ngusubiza inyuma gatoya hariya mu Bugesera twagiye twumva abaturage bataka ko bimuwe badahaye ingurane n'uyu munsi barahari benshi igikorwa rusange ni aeroport ya Bugesera n'uyu munsi nahoze mbona igishushanyo mbonera Kagame aragitashije ubundi mu ntama iri aeroport agombye kuba yaruzuye kuva kera bahora bashaka abashoramari hari abaturage bimuwe hariya bavuga bati ni igikorwa cy'inyungu rusange n'uyu munsi batarishyurwa bafite rwa bwo kureminga amafaranga leta ibarimo siho honyine tuzi na hariya bumvise Kigali Convention Center hariya mu Rugando na Kimurura hari abantu nzi bahawe amafaranga adahwanye n'inyungu y'ubutaka bwabo Black Lives Matter bavugaga ati si muri Kigali gusa naha muri Cyangugu ndakeka ari muri iki kirwa ni hariya muri Kivu ubwo sinzi niba ari kotera cyangwa cyakutibuye ati arashimangira ati hose bariyo baratwara ubutaka bw'abaturage ati afate iyi leta ifite obsession ku butaka n'ishoramari kandi abazungu baza mu Rwanda bari bakwiye gutanga amafaranga ku buryo umunyarwanda agenda nta furumwa afite wanakwibuka hariya mu Mutara niba ari mu Mutara ahantu Kagame yahaye Warren Buffett ubutaka bwo kujya guhingamo agategeka abana b'abanyarwanda kujya ngo gukora mu mirima ye bakabyanga bati izo nyana z'imbwa nubwo wenda ntazibona ngo nzikubita ariko nanazituka ati muri nyana z'imbwa ndakeka ari amagambo yakoresheje kuko hashize imyaka myinshi sinibuka neza amagambo yakoresheje gutanga ubutaka buha abanyamahanga babyita mu nyungu rusange ko bazanye investment ku butaka bw'u Rwanda
no icyo ntabwo ari ibyo nibyo kubeshya abanyarwanda nyine kuko bazi ko babivuga ntibagire ntiyagire ubaza ntaho bihuriye na gatoya kubera iki kubera yuko uyu mu investa uje mu Rwanda araza azana amafaranga ye akore business leta natangiye mvuga ntanga urugero kuri za operasiyo tujya twumva zakorewe mu nama y'abaminisitiri kumva inama y'abaminisitiri yemeje iteka rya minisitiri w'intebe rikura ubutaka mu mutungo rusange wa leta wa wundi domaine publique iwimurira mu mutungo bwite wa leta domaine privée d'ore iyo byamaze kwimurirwa muri domaine privée d'ore icyo gihe leta igirana amasezerano yo kuba yaha cyangwa yakodesha ubwo butaka n'umunyamahanga akakorera ibikorwa bye ntaho biba bigihuriye n'inyungu rusange iyo byageze
hoda onyemeragaongeremo kwimura umutungo uvana muri domaine d'eta ujyana
tujya tubyumva mu nama
turabyumva buri gihe yes
iteka rya minisitiri inama ya minisitiri yemeje iteka rya minisitiri w'intebe ryimurira umutungo wa leta ryimura umutungo wa leta umutungo rusange wa leta riwimurira mu mutungo bwite wa leta
mureke aho ngaho rero amashyamba menshi bagiye bayimura mu minsi yashize twabonye amateka yimura amashyamba ayimura muri ubwo buryo ku buryo abantu bibaza bati amashyamba yabaye noneho propriete prive yari imitungo ya leta noneho bakayimura bakayishyira mu mutungo wundi
icyo gihe leta iba yambaye kasikete y'umuntu prive ntabwo iba icyambaye kasikete ya puissance publique ni nayo mpamvu iyo habaye amasezerano cyangwa ibikorwa runaka nk'ibyo byo kwimura abantu n'iki leta iyo yambaye kasikete ya personne prise ibireshya na wa muturage uri kuvugana nayo imbere y'amategeko nta kintu cya puissance publique kiba kirimo nta n'ushobora kwemvoka intérêt publique cyangwa intérêt général aho ngaho no icyo gihe aba ari amategeko asanzwe y'imbonezamubana yigenga leta nayo iba yinjije muri iyo kata kuko leta ikomeza kuba reji n'amategeko ya puissance publique iyo ikiri muri kasikete yayo ya autorité publique wari utanze urugero ku kibuga cy'indege cyo mu Bugesera bigitangira wenda twari kuvuga ko ari umushinga w'inyungu rusange ariko noneho leta yamaze kugirana amasezerano na Qatar Qatar ifite 60% harya
60% we
ifite 60% muri kiriya kibuga cy'indege ntago leta muri kasikete ya personne publique ishobora kugirana amasezerano na Qatar sibyo kuko nanuza Qatar sinzi niba ari ntuza ari bo reka ne kuvuga kuko nta information zihagije mbifiteho niba ari acte yabaye entre les deux gouvernements cyangwa se niba ari acte yabaye urugero hagati na Qatar Airways niba ari Qatar Airways kuko Qatar Airways ni entité privée ni business person ntago niba ari Qatar Airways yagiranye amasezerano na leta y'u Rwanda ntago leta y'u Rwanda yayagiranye ayo masezerano nka puissance publique leta yabanje kwisohora muri ya kasikete ya puissance publique nayo yinjira muri
kaskete ya persone prive cyangwa ya business person bagirana amasezerano uri kumwe icyo gihe rero nako bashobora kwevoka intérêt général aho ngaho ariko kuko na information ihagije fite kubyayo mategeko niba ari amasezerano yabaye entre les deux gouvernements ebyiri guverinoma y'u Rwanda na guverinoma ya Qatar icyo gihe dushobora kuvuga yuko ari les deux puissances publiques zihuje zigira amasezerano icyo gihe twavuga inyungu rusange sinzi donc logique ndi kuvuga urimo urayumva aho ngaho
ndakumva kandi ndagukurikiye rwose
aha rero niho ndi kuvuga ndi abategetsi b'u Rwanda bareke kurangaza abanyarwanda bitwaza inyungu rusange iyo nyungu rusange yabaye mu yihe cadre l'exécuta afite yihe karite est-ce que l'exécuta afite karite ya personne publique cyangwa afite karite ya personne privée ubwo ndavuga rero est-ce que c'est l'état en qualité de personne publique ou c'est l'état en qualité de personne privée ibyo ngibyo bagomba kubisobanura ibyo ngibyo ni ibintu bigomba gusobanura rero basigeho gukomeza kuvuga ibintu by'inyungu rusange ahantu hose ngo inyungu rusange kuko ntabwo wazana umuntu w'ikanarange aje gukora business ye ngo nurangize uvuge ngo ni igikorwa cy'inyungu rusange ntabwo hoteli ngo ni igikorwa cy'inyungu rusange ntabwo bishoboka cyakoze niba muri cya kindi nuko nacyo kitagira amategeko akigenga wenda hashyizeho nka fond de solidarité y'icy'abanyarwanda bose bagashyiramo amafaranga yabo noneho ya mafaranga avuyemo akazubaka ibikorwa bitandukanye n'iki icyo gihe ibyo bintu bishobora kwitwa ko ari business y'abanyarwanda ariko umuntu privé uvuka narangije gukora business mu Rwanda nurangiza ubuza abanyarwanda mahoro no gusinzira ngo ibikorwa ngo byo umunyamahanga ngo ni intérêt général ngo murava mu butaka tubumwe no. Iyo yaba ari biteye isoni n'ahantu hazima nta n'abantu bafite mu mutwe utekereza babo sinibwira ko bashobora no kurenga u Rwanda ngo basebe bajye mu nama mpuzamahanga babe bavuga ibintu bimeze gutya byaba biteye isoni ari kwa kudakorwa n'isoni kwabo kubera ko bamenyereye kubwira ibibonetse byose abanyarwanda ibyo bintu mu ruhando rw'ibihugu byiyubashye ntibashobora gutinyuka kubivuga byaba ari amahano
niko abanyarwanda babayeho Maître Valentin nawe waburanye imanza zitandukanye cyangwa izindi wagiye ubusoma unafite ariko ibintu birebana n'ubutaka n'amahugu kuri iyi sisiteme ya FPR hari byinshi cyane nakureka kongera gukomeza rero niba ari indi
reka dusoze nsoreza banashakaga kuvuga kuko twagiye nyine muri ibi ngibi twerekana uburyo FPR igenda ikoresha amanyanga ikigarurira imitungo y'ubutaka bw'abanyarwanda twavuze twemvutse ingingo ya gatandatu yo mu itegeko ry'ubutaka ivuga uburyo abanyarwanda ingingo ya cyenda ivuga uburyo abanyarwanda batungamo ubutaka ko ari mu buryo bw'ubukode burambye cyangwa se mu buryo bw'inkondabutaka noneho hano mu buryo rero bw'inkondabutaka twabonye yuko umunyarwanda wese wava akagera witwa ko afite ubutaka arabukodesha kandi abutunze mu nyungu z'abanyarwanda igihe cyose leta yabushakira ubwo butaka yazikabumwamburika butwa noneho hari rero icyo bita inkondabutaka ni ingingo ya gatandatu reka nyisome ingingo ya gatandatu y'itegeko ry'ubutaka ryashyizweho mu 2021 iyo ngingo ya gatandatu iravuga ngo umunyarwanda afite uburenganzira bwo guhabwa inkondabutaka iteka rya perezida rishobora ku mpamvu zihariye z'inyungu z'igihugu zigamije kwihutisha iterambere kwemeza itangwa ry'inkondabutaka ku munyamahanga ubutaka bw'umuntu ku giti cye butangwaho inkonda butaka ntibushobora kurenga hegitare ebyiri ku muntu keretse byemejwe ukundi n'iteka rya minisitiri. Iteka rya minisitiri rigena ibyiciro by'ubutaka buhabwa inkonda butaka, uburyo bwo kubona inkonda butaka, ibisabwa kugira ngo itangwe n'ibigomba kubahirizwa n'uhawe inkonda butaka. Inkonda butaka navuze ni iki? Ni cyo mu Cyongereza bita freehold cyangwa se mu Gifaransa pleine propriété foncière. Abanyarwanda bazi ikintu kera cyabagaho bita titre de propriété. Donc iyo wabaga ufite titre de propriété nuko wabaga ufite uburenganzira ndakuka ku butaka udashobora na expropriation, burya ku muntu wabaga afite titre de propriété ntabwo yashoboka. Noneho ishyano ryabereye, mumbabarire ndabyita gutya, ishyano ryabereye mu mwaka w'2005 ubwo itegeko ngenga rigenga ubutaka ryashyirwagaho mu 2005 niryo ryaje rikuraho cyangwa se ritesha agaciro za titre de propriété abanyarwanda bari bafite. Ko harimo abantu bari bafite za titre de propriété kandi kuyibona byari byoroshye, iri sufize yo kujya mu munoza mu bigo bitandukanye, noneho donc mu bigo bibishinzwe birebana n'ibyo butaka ukabisaba bakareba niba ibisabwa byujuje bakaguha titre de propriété. Ntabwo cyari ikintu kigoye kubona, situmwe abantu bari bafite amazu mu mijyi bubakaga mu mijyi za cadastre, donc maison cadastre niyo wabaga ufite za plaque cadastrale n'iki kenshi bahitaga baguha na titre de propriété. Ubwo rero rya tegeko narimvuze ryo mu 2005 ya ruwa organique igenga ubutaka mu 2005 itesha agaciro titre de propriété, nge nabyise imbyita ishyano. Kubera iki? Ubundi mu mahame y'amategeko bavuga yuko itegeko rigenga ibizaza ntabwo rigenga ibyahise. Itegeko iyo rigiyeho riba rigenga les situations ultérieures ntabwo rireba situation antérieure. Ubundi niko itegeko rikora, niko ryagombye kuba rikora. Ariko ikibazo mu Rwanda nubwo usanga amategeko batabivuze ko azasubira inyuma ngo agenge ibyahise, ariko baraza bagahita bayapurika. Niki tatanga urugero, urabizi abantu nk'abakozi ba leta bakoze imyaka n'imyaka bagakora muri za reforme z'abakozi ba leta zabaye nko mu 2004, ugasanga umuntu umaze imyaka 30 akorera leta habaye reforme bahise bamukubita hasi atangiye bundi bushyashya, atangiye nk'umuntu ya experience yose yananuza na za avantage zose uko umuntu agenda azamuka mu ntera n'iki byose bahise babikubita hasi. Umuntu uriya muri ziriya reforme zabaye mu 2004 byose byarabaye, sanga umuntu amaze imyaka n'imyaka akorera leta mu kuzamuka mu ntera n'ibindi n'ibindi wapi babikubita hasi. Ni nabyo byabaye kuri izi titre de propriété, itegeko riraza rizitesha agaciro complete abantu bari bazifite. Kandi mu Rwanda habaho mu mategeko habaho icyo bita redoise acquis, iryo ni ihame, ibyo umuntu yamaze kubona ntabwo bigomba guhungabanywa, icyo twita redoise acquis, ibyo wageze uheshejwe n'amategeko, amategeko akaba abikwemerera. Nta rindi tegeko ryiza ryagombye kubivuguruza, ari nayo mpamvu tuvuga ngo itegeko iyo rigiyeho rireba ibizaza, ntabwo itegeko rireba ibyahise, ari nayo iyo principe ya droit acquis igirira agaciro ibyo umuntu yamaze kubona. Niba rero abantu bari bafite titre de propriété, amategeko yagombaga kuza yubahiriza ibyo ngibyo, yubahiriza uburenganzira bwabo ngabo. Niba ari nk'urwo rugero nari nanze rw'abakozi ba leta bakaza bakubaha abakozi ba leta bamaze imyaka n'imyaka bakora, bakubahiriza uburambe bwabo bakabuha agaciro no kuzamurwa mu ntera.
Aho ngaho nyine barunyandikiye impamvu babikora gutyo, nuko bataza amategeko cyangwa nuko bafite
agenda kashe nkuko munabyibaza wowe urabisobanura aho umunyamategeko ariko kandi abantu bakora imategeko bazi neza ko ariko bikorwa kubera iki babyirengagiza nkanda kandi bazi ko atari urwo bikorwa
uzi imikorere ya FPR jewe ntabwo ntinya kubivuga navuga yuko yabikoze nkana mumbabarire biri andehoro wenda y'amategeko ariko dushobora kubireba muri cadre ya miroir sociologique anthropologique sociologie donc sociologie anthropologie y'u Rwanda tukabirebera muri iyo miroir y'imitegekere ya FPR twifashishije l'anthropologie et la sociologie de la gouvernance d'IFPR. Donc, vous dites, FPR yaje bikaragara ko ifite gahunda en agenda yo gutindahaza abantu yari isanze muri iki gihugu. Nge niko nabibona. Kubasubiza inyuma basubira inyuma. Donc, umuntu uzazamuka mu by'umutungo mu bukungu n'umuntu FPR izaba yabihereye uburenganzira yabyotorije kandi ishobora kumukontrola ari nayo mpamvu nta muntu imagine abantu wenda kuko bakoze kera ariko bati batari inkotanyi batarimo batazipfukamira FPR igakomeza kubahemba na n'intera bari bagezeho no kuba amafaranga n'ibindi n'ibiki abo bantu babona amafaranga n'iki abo bantu itibona midakunze itanashaka ibahubwo uburenganzira ubundi ibyo bya titre de propriété kwari gushimangira uburenganzira ku butaka bw'abo bantu bari mu gihugu kandi FPR idashaka ko baba batunzi baba bakoresha ubutaka bwabo kwiteza imbere donc jewe nshobora kubirebera muri iyo ndorerwamo nkabyita agenda yo gutindahaza umunyarwanda FPR yasanze
tuzabishaka mikindi kiganiro nzi neza yuko hari iyo subject ya byari ndi topic ndende kubera ko nibyo mvuga ko nk'umuntu wabaye mucamanza hari n'izindi manza twakubakiraho cyangwa ni musi tukibona zigaruka ku bantu b'abatunzi cyangwa abacuruzi bagihanganye na RPF ku bintu birebana n'ubutaka ntabwo ari gaciyemo kuri komanderi mwakomeza
tutagiye kure bo ntabwo ari ukuvangura abanyarwanda n'iki ariko akariho karavugwa nubwo harimo n'abandi bagiye bagira ingorane ba Rujugiro ba Mico n'abandi bacuruzi ariko banze urebe abacuruzi bose bari bakomeye basanze inkotanyi bari reba kaje guhaho yaratindajwe kwigara baramwishe baramutindaza reba bamuzesi Sevariste abagabo bakoze bakavunika n'iki yapfiriye hano mu buhungiro nta kintu agira reba tubigiye nibyo ngiye navuga ni umuntu wari muri kiriya gihugu kuri FPR keretse uwifiteho ijambo ikontorora uyiyoboka akayiramya kamushobora byose ariko hariyo ajenda bo nk'uko hari ubivuze ibyo byazabyara indi topike wenda n'abandi babibona kundenzaho bakaba bazaza muri iki kiganiro ariko njye ndumva ari uko nguko nabibona donc twari tuvuze ni nayo mpamvu navuze ni iyi topike y'uyu munsi ni uburyo FPR yifashisha amategeko mu kunyaga abanyarwanda uburenganzira ku mutungo bwite wabo donc twari tuvuze ibi by'inkondabutaka inkondabutaka ureba ahantu twavuze ko uburyo bwo kubona ubutaka ari uburyo bubiri uburyo bw'ubukode umunyarwanda wese arakodesha ubutaka kabone n'uyo waba warabuzunguye hekuze ubutaka bukomoka kuri sogokuruza na sogokuru nande uyu munsi bakaza bakakubwira ngo buvemo ugende erega no muri ibi bihugu bitera imbere reka twemere ko byabaye abaturage bagiye babe expropria abana mu mitungo yabo ariko leta ishyiraho mekanisme zituma abaturage babasha niba uri umushoramari uje ugafatira ubutaka urabufatira ku giciro cyo hejuru
wishure ba baturage bahoze ari banyira ubutaka babuvemo nabo bajye gushaka indi mitungo yabo be gutindaha uzi ko expropriation mu Rwanda ari igihano ni ugutindaza umuntu kukubwira expropriation mu Rwanda uribuka bubaka batangira uriya mushinga ariya wubatse convention center byatangiye bavuga yuko nta uzi ukuntu Bill Gates yabivuyemo ayitwa mu rugando za Kimihurura ariko byitwaga ko ari Bill Gates wari ubirimo benda muniza abaturage kubera ko babahaga amafaranga bishyuraga amafaranga direct hari umuturage wigeze wo mu ruganda hazagira ubeshya ngo hari umuturage wo mu ruganda wigeze ateza induru kubera yuko ayo mafaranga bayishyuye batacishije muri leta bakishyurira direct umuturage abaturage ndibuka bageze iwacu I Nyanza bagura amazu bagira gute
none ubuze y'ikora no deo de pari byari umushoramari witwa Bill Gates kandi yaje kugurira abaturage ni nayo
mpamvu
ntabwo twumvise abaturage batavuze ahubwo uko byagenze kugira ngo Bill Gates avemo hazemo leta ize kubakamo Kigali Convention Center niho tutamenye uko byagenze ariko ku ikubitiro numvaga ari umushoramari w'umunyamerika
yishyuye abaturage neza kandi bintu noneho urumva yahise yakurikiraho proje yo kwimura abaturage mu kiyovu cy'abakene yimuye abaturage mu kiyovu cy'abakene abaturage bari bazi ko bazabona amafaranga nk'uko abaturage bo mu rugando bayabonye nk'uko noneho hahita hajyaho amabwiriza uzi ko ari ke sosiyare ara icyo gihe ari icyitwa ke sosiyare ni RSSB yimuraga abaturage navuga ngo amafaranga ngo bazashyira mu mujyi wa Kigali noneho umujyi wa Kigali ni uzajya wishyura abaturage noneho umujyi wa Kigali batangira kuzanamo urabizi ko biriya baba babyise nyine ya mishinga yo gutunganya umujyi wa Kigali environment n'iki baragenda bakaka amafaranga y'imfashanyo mu bigo mu mahanga za bankma bagashyiramo amafaranga menshi tuzendamuniza abaturage ibi n'ibi barangiza bati turashyira mu mujyi wa Kigali bakabarira umuturage ubufaranga bw'inica n'ikize ni nka bya kangondo amafaranga bahari ariko bakababarira amafaranga y'inica n'ikize andi yagiye mu mifuka ya RPF cyangwa se y'ibikomerezwa bya RPF umuturage turagutera cyangwa turagubakira amazu nkariya n'iki ujyeyo wabyanga wabyemera ugomba kujyayo ariko atari ko biteganyijwe inuza rero izo ni ingero nari ntanze abanyarwanda bose bambuye uburenganzira ku butaka bwabo ariko bashyiraho noneho ntuza avuga ngo inkonda butaka umunyarwanda yemerewe kubona ubutaka ariko mu gihe yaba afite ubutaka bungana na hegitare uri kumva ubutaka abantu barabugambuwe muri kwa gukata ibishushanyo urabizi yuko hari abantu bagiye bamburwa ubutaka ugenewe ubuhinzi ugenewe iki bya bindi bya condominium no bya land consolidation n'ibintu birebire byinshi byagiye biza muri make ubutaka bw'abantu bwaragabanye n'uwe munyarwanda n'abanyarwanda bangahe bafite ubutaka bungana na hegitare ebyiri uyu munsi wababarira kure noneho bwa butaka bakavuga ngo uwemerewe kubona ubutaka ni umunyarwanda ufite hegitari ebyiri izo hegitari zifitwe na bande ni bya bikomerezwa byo mu butegetsi baba generali ibya bitabashwa byo hirya no hino mu nzego muri business zitandukanye za FPR nibo batunze ubutaka bungana gutyo nibo bonyine bo bemerewe gutunga titre de propriété bonyine uri kumva donc ubutaka bw'abanyarwanda buri kontrole umunyarwanda kuki urajya gushyiraho hegitari ebyiri kubera iki kuko mubizi ko mwambuye abanyarwanda ubutaka bwabo murangije muti ntabwo tuzabaha uburenganzira bwa burundu ku butaka hari agatsinda gatoya kagomba kugira ubwo burenganzira ariko kagomba kubona za titre de propriété kubera ko byibuze minimum agomba kuba afite hegitari ebyiri rubanda rusigaye rwose rufite ubutaka butageze kuri hegitare nta ushobora kubona uburenganzira bwa burundu ku butaka.
Aho rero niba twibukiranya neza narimo kureba muri arashiva ntabwo ndi kubona audio uribuka igihe Kaboneka ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ubwo hari ibindi muri stade amahoro ndakeka cyangwa petit stade Remera ikibazo cy'ubutaka cyaje Kagame akavuga ati twafashe icyemezo kiri political decision ku butaka mu Rwanda. Uribuka muri iyo periode Kagame avuga ati sinshobora kongera kumva ibibazo by'ubutaka, ati twafashe icyemezo kiri politike ku butaka no mu Rwanda, bivuze yuko udashobora kujya muri court of the law cyangwa mu rukiko ngo ucharenjinge ikibazo cy'ubutaka mu Rwanda, ahubwo bahita bavuga bati twazanye amategeko yo gusaranganya ubutaka. Narimo gushaka kiga sindimo kuyibona nige cya Francis Kaboneka abankurike murabyibuka batwandikira Kagame avuga ati nta deba nshaka
reka ndebe ko nyifite shobora kuba nyifite iyo audio
abivuga kuko ndabyibuka ubayubikomoza mpita nibuka iyo era cyangwa iyo periode ntabwo nateganyije wenda kubivuga ngo nzane iyo audio ariko abankurike murabyibuka Kagame avuga ati nige cyakaboneka
nzi niba ushobora kuyikina
wayima kuri WhatsApp yimbe twa kuko ibintu by'ubutaka ubikomojeho numva ni ibintu byatuma dukomeza ariko turaza gusoza mu kanya tuzabigaruka mu bindi biganiro bitaha. Ubutaka niho ruzingiye niyo ntambara ya RPF no gutwara imitungo y'abanyarwanda ni ikibazo gikomeye cyane. Uyu aragira ati none se Bill Gates yaciye
ndayiguhaye niba sinzi niba ushobora kuyikina gutya
we waba ufashe ijambo nkareba niba ari yo
reka mbe nkomeje reka mbe ngarutse kuri ibyo nyine wari uvuze ibyo Kagame yavuze byari ibintu birebana n'isaranganya avuga ko icyo kibazo ari kiri politiko kandi bagifasheho nyine icyemezo kiri politike ko nta n'ushobora kukigarukaho ngo bibaye ngombwa yanabirwanira yabirwanira yabivuze atyo. Ariko njye nkavuga yuko Kagame arabeshya kubera iki? Kubera ko ubundi mu masezerano ya Arusha bari barumvikanye ibijyanye n'ikemurwa ry'ibibazo by'ubutaka bari barabyumvikanye mu masezerano ya Arusha byari ibintu biri clair bigaragara neza. Bavuga yuko kubirebana n'ubutaka bw'abantu bahunze bakaba bari bamaze imyaka igera ku icumi kuva amasezerano ya Arusha asinyiwe bakaba bari bamaze imyaka icumi hanze, abo bantu nibagaruka mu gihugu batazaza basubira mu mitungo yabo, ahubwo leta ifite inshingano yo kuzabashakira ubundi butaka. Donc icyo ni ikintu cyari cyaraganiriweho mu masezerano ya Arusha. None mu rwego rwo kwevita ko haba amakimbirane, mu rwego rwo kwevita ko haba bishobora guteza intugunda mu gihugu, noneho bakiganiraho mu buryo burambuye kandi bwumvikana uburyo icyo kibazo kizakemuka. Donc babizanamo k'umuntu wese umaze imyaka irenga icumi leta ifite inshingano yo kuzamushumbusha ahahoze ari ubutaka bwe. Bon, marerezo mpamvu amasezerano ya Arusha ntabwo yakurikijwe en integralite, ariko harimo ibyakurikijwe cyane cyane ibyo by'ubutaka n'ikimenyimenyi FPR gifata ubutegetsi yashyizeho minisiteri yari ishinzwe gucyura impunzi no gusubiza mu byabo ababivanywemo n'intambara, kandi kenshi babikoraga bashingira ku biteganyijwe muri ayo masezerano ya Arusha. Donc imikemurire y'icyo kibazo mu rwego rw'amategeko yari ihari, kuko hari ibiganiro hano twakoze tuvuga yuko amasezerano ya Arusha nayo yari partie integrante, yari igice kigize icyo twitaga la loi fondamentale de la République rwandaise. Donc loi fondamentale de la République rwandaise turibuka ko twavuze ko yari igizwe na estima enye, harimo constitution yo muri 1990, hakabamo
amasezerano ya Arusha hakabamo itangazo rya FPR ryo ku itariki 19 z'ukwa 7/1994 hakabamo n'amasezerano y'imitwe ya politike itaragize uruhare muri genocide nayo amasezerano yakozwe niba nibuka neza muri nimwo muri December cyangwa November wenda babizi 1994 niba nibeshye ukwezi bazatubwira izo dokima enye nizo zari zigize amasezerano ya Arusha ntabwo amasezerano ya Arusha mu bice byayo yose yubahirijwe ariko harimo ibice bimwe na bimwe byagaruwe byinjizwa muri iryo tegeko shingiro rya Repubulika y'u Rwanda ryayoboye inzibacyuho yose kugera mu 2003 bivuze yuko nta kibazo cy'amategeko cyari gihari nta nubwo byari bikenewe gukemura ikibazo cy'ubutaka politika kubera yuko mu rwego rw'amategeko ubwabyo byari bisobanutse uburyo bigomba kugenda ahubwo habaye nuza ubushake bwa ntabwo bwa politiki bwo kudakurikiza iby'amategeko yateganyaga ahubwo FPR ibikemura mu buryo bwayo iraza iravuga ngo abantu mujye gusaranganya n'ibikinibiki ariko nanone nibuka ko itegeko nshinga rimaze gutorwa mu 2003 ryashimangiye ibirebana n'umutungo bwite harimo n'ubutaka bw'abantu noneho waza no gukurikiraho rya tegeko ry'ubutaka itegeko ngenga ry'ubutaka ryo mu 2015 haza no kujyaho iteka rya ministre riteganya uburyo isaranganya rigomba gukorwa noneho mu itegeko ngenga ry'ubutaka ryo mu 2015 bavugaga iby'abantu bahawe ubutaka nta buriganya mu bisobanuro batangaga iryo tegeko ngenga ryatangaga ryo mu 2005 ryatangaga ryaravugaga ngo uwahawe ubutaka nta buriganya ni umuntu wese wabuhawe na leta wabuguze mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa wabuguze mu buryo bwemewe n'amategeko uwo nguwo yafatwaga nk'umuntu utunze ubutaka nta buriganya noneho utunze ubutaka mu buriganya movesfo ko batandukanyaga bonfo na movesfo utunze ubutaka mu buryo bw'uburiganya movesfo n'uwabwihesheje nta rwego rwa leta rwabumuhaye bwari ubutaka bw'undi abonye undi agiye agenda abwituzamo abo ngabo bari batunze ubutaka mu buryo bw'uburiganya mu yandi magambo babwihesheje batabuhawe na leta babwitujemo bakagenda bakituza mu butaka bw'abantu bari barahunze za 1979 cyangwa 1973 abo ngabo nibo barebwaga n'isaranganya ariko umuntu wahawe ubutaka nta buriganya bivuze yabutujwemo na leta cyangwa se yabuguze mu buryo bukurikije amategeko uwo nguwo ntabwo yarebwaga n'isaranganya nibutse yuko hari abantu izo manza njyewe ndazizi nahuye nazo hari abantu bahunze za 1979 cyangwa 1973 basize bagurishije imitungo yabo aho bagarukiye ejo bundi bakajya baza bagatera bakadurumbanya abantu hejuru ngo batunze imitungo yabo kubera yuko nyine bitwaje igitutu cya FPR n'igitugu cya FPR n'iki bakaplika amasaranganya kandi itegeko rigenga ubutaka itegeko ngenga ry'u 2005 ryari kreri ko umuntu utunze ubutaka nta buriganya ibyo by'isaranganya bitamurebaga urumva rero amategeko y'u Rwanda yari asobanuye ibyo Kagame rero yavuze ni bya bindi njyewe njyavuga byo ajya agenda akavuga ngo dufite amategeko yanditse n'atanditse ni bya bindi byo kwirengagiza amategeko yanditse ari kreri mu bitabo bakajya gukurikiza ya mategeko yabo atanditse naho ngaho donko niyo nicyo nashakaga kongeraho kuri icyo wari uvuze
urakoze cyane Maitre Vante ku bitaro byawe byiza reka ku gace wenda ka audio ngakine muri ubu buryo mbere y'uko twasoza n'iminota iraturangiranye
ranganywa ryakozwe ni isaranganywa ryakozwe muri management y'ikibazo kiri politiko byakozwe politikale nta buri kibazo cy'abacamanza ubu iyo ntambara niwe bagomba kurwana tuzayirwana ikibazo cy'isaranganya kimaze imyaka ingahe n'ikibazo twakozeho decision gukemura ikibazo kitashobora gukemurwa n'imanza kitashobora gukemurwa dufata political decision. This is not going to be questionable in the court of law ngo byongere bidusubize inyuma biri vasing ibuye. It will reverse everything we have been doing in this country.
Urakoze cyane nako gace niko natagaga kandi irabyumva urumva kumva ko umuntu wajya gucanjinga ino leta mu rukiko arabashinga time kuko Kagame avuga ko agomba kurwana iyo ntambara nabo baturage rero ku mwanzuro wanjye dusoza nyine kugira ngo utange conclusion nabo bagomba kumenya yuko aho bajyana imanza zabo ni muri court of the law cyane mu nkiko za Kagame avuga ko bagomba kuba challenge ijambo ryanjye.
Ya nanga nibyo narimaze kuvuga donko narimbisobanuye ibyo Kagame avuga ngo bagikemuye politika ricyarananiranye amategeko yarahari asobanutse ahubwo ni yangeso FPR yo kudashaka gukurikiza ibiri mu mategeko yiyandikiye ahubwo igakurikiza bya bindi bifatirwa mu byumba byahijimye ikaba ari byo iza gukubita hejuru y'abanyarwanda. Donc muri make nuko nabivuga amategeko y'ubwayo ikibazo yaragikemuraga yanditse neza niki ariko bakavuga bati no harimo abantu batagomba gutunga ubutaka buhagije niki bagomba kubugabana bugomba kugenzurwa ye nkabifata nyine muri ya cadre yo kuvuga nta munefuteri yasanze mu gihugu ishaka ko yarama ngo yiteze imbere agubwe neza amere neza yisanzure mu bye yari yavunikiye yakoreye ye nuko nabivuga noneho dusoza hari amategeko abiri ishaka kuvugaho hari yerekeranye n'imitungo idafite ba nyirayo n'itegeko ry'ubwizerane ibyo bita trust law cyangwa se le fidici la loi sur la fidici ibyo bita ubwizerane iri tegeko ry'imicungire y'imitungo donc bagita itegeko nimero 39/2015 ryo kwa 22/8/2015 ryerekeye imicungire y'imitungo yasizwe na bene yo. Icyo nshaka kuvuga hano ni bya bindi ndashaka gukomeza kugaruka hano bya byuho FPR yikingamo ikambura abanyarwanda imitungo. Ndashaka kugaruka kunoza ku ngingo ya kabiri y'iri tegeko maze kuvuga. Ingingo ya kabiri irebana imitungo irebwa n'iri tegeko. Mu ngingo ya kabiri baravuga ngo imitungo irebwa n'iri tegeko ni imitungo yose itimukanwa cyangwa yimukanwa iri mu maboko y'abatayizira bene yo bakaba icya mbere barapfuye kandi nta muntu uriho wo kubazungura wemewe n'amategeko. Kabiri batari mu Rwanda kubera impamvu zinyuranye kandi bakaba ntawe basize wo kuyicunga ubifitiye uburenganzira. Aka kantu ka kabiri abapfuye cyangwa se kuba abantu badafite umuntu uzwi wasigara mu mitungo ibyo birumvikana ariko ingingo ya kabiri ni itekewa batari mu Rwanda kubera impamvu zinyuranye kandi bakaba ntawe basizeho kuyicunga ubifitiye uburenganzira. Iri tegeko ni itegeko riteye ikibazo cyane kubera iri ni itegeko FPR yashyiriyeho guhana cyangwa se gutoteza cyangwa se gupfukamisha abanyarwanda boroshye mu mitima ngo bazayipfukamire bari hanze batavuga rumwe nayo ikoresheje imitungo yabo kuko baraza bakavuga bati abanyarwanda batari mu Rwanda ku mpamvu zinyuranye ngo kandi bakaba nta muntu basize wo kuyicunga ubifitiye uburenganzira. Sege ubundi amategeko y'u Rwanda marerezo marya tegeko bimwe twita ngo la loi et vote ryakuyeho ari ibintu byakuyeho batabanje kubishakira ikibisimbura. Uriya mu itegeko twari dufite rigenga amakontra donc amasezerano n'inshingano ryo mu 1888 donc hari itegeko rigenga amakontra ryaje rishyashya ariko noneho ryaje rirebana n'ibintu by'amakontra ariko ibirebana n'inshingano les obligations ntabwo iryo tegeko rifite iyo parti bivuze ko ibintu by'ama obligations byari bigikurikiza hakurikizwa ibyateganywaga muri rya tegeko ryo mu 1888 marerezoma muri bya bindi bita ruwaye vode yakuyeho ngo ibyo bita amategeko y'abakoloni gusa ariko noneho mu gukuraho amategeko y'abakoloni ntibasiga bakemuye ibyo ibyateganywaga n'ayo mategeko y'abakoloni bitari mu mategeko noneho ubu dufite bikaba ntabihari ariko icyo shaka kuvuga ni icyo shaka kuvuga ahangaha ni uko mu birebana n'amasezerano muri ayo masezerano hari ibyo twari dufite kontra bazita ngo iki donc ibyo mu gifaransa bitaga le quasi kontra ni kontra sinzi ni ibisa nka kontra reka bariko tubyita muri ibyo bita le quasi kontra harimo ibigendanye n'ibyo bita gestion y'imitungo uburyo umuntu ashobora guha undi uburenganzira bwo kumucungira umutungo byari biteganyijwe mu mategeko noneho ukaba wakora procuration recommandation kabuti jewe kanaka maye kanaka uburenganzira bwo kuncungira umutungo iyo ngiyo ikaba ari ibyo bita donc inyandiko isanzwe mwashaka ko iba inyandiko mpamo icyo bita acte authentique mukaba mwajya kwa noteri ubifitiye ububasha akayinotifia ikaba ibaye acte authentique ariko niyo yaba itari acte authentique ntabwo biyibuza kugira agaciro noneho rero igitangaje nuko wowe niba uri mu mahanga ukaba ufite umutungo mu Rwanda n'uwo umuntu uri mu Rwanda procuration wowe se ukaba ufite n'urugero ukaba ufite umutungo mu Rwanda noneho ukohereza procuration mu Rwanda mu Rwanda iyo procuration ntabwo bazayemera bazabanza bakubwira ngo ubanze ujye muri ambasade iyi notifi sibyo noneho urabizi niba warahunze leta ntasana uba ugifitanye na ambasade hari umuntu nzi yarahagurutse ava mu Bubiligi ajya mu Rwanda mu bibazo by'imitungo ageze mu kigo gishinzwe iby'ubutaka baramubwira ngo banze ugende utuzanire urupapuro muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga kuri lisite y'abadiaspora ariko kugira ngo bamukemurire ibibazo babanze barebe ko ari kuri lisite y'abadiaspora ajya muri MINAFED arabaka arabwira baragenzura basanga yitabira za Rwanda Day yitabira ibiki n'ibiki bya bindi byose bya ambasade igira urabizi ko babohereza za imeri hazaba ibi n'ibi uba ugomba kujyayo za evenoma zose kugira ngo ubashe kugira uburenganzira ku bintu runaka mu Rwanda basanga kuri lisiti ariho bamwandikira agapapuro mu abashinzwe iby'ubutaka babona kumwakira noneho rero niba udafitanye na relation na ambasade cyangwa n'izo komunote z'abadiaspora nukora procuration mu Rwanda ntibazayemera zambia ngo banze ujye muri ambasade bayinotifiye uri kumva kuko bazi ko bidashoboka ntabwo ushobora kujya muri ambasade kandi wohereza procuration mu Rwanda bazayanga urabizi ko byabaye mu rubanza rwa Rujugira agaha procuration umwavoka byagera mu rukiko avoka bakamubwira ngo nta burenganzira ufite atari ko mfite procuration ngo ariko ngo iyo procuration ngo ntabwo yabaye notifiye na ambasade y'u Rwanda uri kumva
akamashu n'ambasade
aha rero iyi ngingo bavuga ngo abarebwa n'iyi mitungo ngo iri tegeko rireba abantu batari mu Rwanda kubera impamvu zitandukanye kandi bakaba ntawe basizeho kuyicunga ubifitiye uburenganzira wowe ushobora gushyiraho umuntu ucunga imitungo ukamuha procuration ariko mu Rwanda ntibayemere ngo banze ujye muri ambasade banze ujye muri diaspora ikwe muri MINAFED bemeze kuri nuzi nawe bemeze kufitanye isano n'u Rwanda ni uburyo bwo kuniga abanyarwanda batavuga rumwe na FPR ibi ngibi igihe kigeze kubikoraho
inyandiko maze Johnson Busingye yari akiri ministre ari mu 2014 arabihakana yavuze ngo ministeri y'ubutabera mu Rwanda iratangaza ku itegeko ni inkuru yasohotse mu gihe ku itariki 11 z'ukwa kabiri 2014 ni itangazo rya ministeri y'ubutabera Ministeri y'ubutabera mu Rwanda iratangaza ko itegeko rishya ryatowe n'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda ritagamije gufatira imitungo y'abatavuga rumwe na leta ahubwo ko rigamije kuyibacungira kuko imitungo y'umuntu ari ntavogero kuwa mbere tariki ya 10 Gashyana Inteko Ishinga bo muri ma ntabwo nasomeye inkuru yose ngo tirange ariko ikibazo uri kumva ngo ni ukuyibacungira ariko birazwi ko rwa rwego rurebana n'imitungo idafite banyira yo muri minijiste barayigurisha barayifata bakayigurisha ntabwo bayibacungira barayigurisha hari n'umuntu nzi rwose uheruka kuva mu Rwanda imitungo ye yose yasize aba aho yayisize yose bahise birukira kuyifata yose barayifatiye yose bahita bayigurisha kandi yasize atanze amaprokirasiyo barayanga ngo ntabwo ayo maprokirasiyo yemewe uri kumva aya rero ni bya bindi mvuga nini bwa bwambuzi bw'ubugizi bwa nabi FPR ikoresha yitwaje umwambaro w'amategeko kwambura abanyarwanda uburenganzira bwabo bashyizeho itegeko mu 2021 ryahozeho ariko bashyizeho irishyashya itegeko nimero 63-021 ryo kuwa 14 z'ukwa 2021 rigenga ubwizerane ibyo bita ubwizerane mu cyongereza babyita trust governing the law governing trust cyangwa mu gifaransa ibyo bita la loi régissant les fiducies ubwizerane noneho ubu bwizerane ni bya bindi navuze byenda gusa nka quasi contrat bya bindi umuntu ashobora guha uburenganzira donc ya forme ya gestion iroreva mu byo twitaga le quasi contrat mu itegeko ryahozeho mu Rwanda rirebana n'inshingano ryo mu 1848 noneho ibi ni ubwizerane ni uburenganzira uha undi muntu ngo agucungire umutungo ariko noneho ikibazo kiba cyabaye n'iki ni uko ibi bintu bya trust ibi by'ubwizerane biteganya iby'ibigega by'ubwizerane bikaba ari ibintu bya business donc les trust cyangwa se abo refidi donc abo bantu bacunga iby'abandi ni abantu b'abanyamwuga babikora kinyamwuga business bafite za tin number muri RBC niba umuhaye ngo gucungira ibi bintu hari amafaranga uba ugomba kumwishyura bikurikije ibyo mwumvikanye niba ari ku kwezi niba ari ku mwaka niba ari icyo ari munta runaka urumva abantu bose ntabwo babishobora ubonye kubera iki batafunguye ngo bashyireho ko umuntu ashobora no gushyiraho umuntu uwo ari we wese yizeye kabone n'ubwo yaba ari ucunga iby'abandi atari umunyamwuga kubera iki babirimise ngo bibe iby'abanyamwuga donc ni ibintu byo kuruhanya ngo abantu bakomeze kugorwa no kubona ababacungira ibyaha muri make reka nsore za ahangaha nagira ngo ngaragaze uburyo nyine FPR ikomeza kwitwikira uyu mutaka w'amategeko igahonyora uburenganzira abanyarwanda bafite ku mutungo wabo bwite Serge urakoze
urakoze cyane Maître Valentin Akayezu ku kiganiro nyine kirebana n'iby'amategeko twari tumaze igihe rwose tutumva amategeko mu buryo burambuye kandi abantu baragushimira ahangaha cyane abagiye bandika ubutumwa muri chat reka tubashimire nizere yuko bigukunde mu cyumweru gitaha twazabona ikindi gice kubera ko hari byinshi twagiye tukavuga ko byaza n'ikindi kiganiro urabitekerezaho ubwo uzambwira mu cyumweru gitaha niba tuzongera tukagaruka mu mategeko bigukundiye kuko hari byinshi arimo kwibaza cyane cyane duhereye kuri ibindi abaturage bakabona barimo gucamo ariko kuri mugoroba birahagije reka dusoreze aha ngaha niba ntacyo usorezaho cyangwa washimangira dusoza kuko igihe cyaturangiranye ni ukugushimira ku by'umwihariko
nta kindi nyine ibi biganiro impamvu tubikora ni ukugira ngo ndabizi ko harimo abanyarwanda bari imbere cyane cyane njyewe mba ntekereza abantu bari imbere mu Rwanda
bafite ibibazo kumwe n'ibi biganiro birabafasha ikindi no gufasha abavoka bari mu manza nk'izi ngizi kuko ari uburyo bwo kungurana inama mu mategeko ibara abavoka bitangira gufasha abantu bafite mwene ibibazo mu nkiko kugira ngo nyine iyo tuvuze nk'uko so kuvuga ko batabizi basanzwe babizi ariko burya n'agakeregeshwa iyo kiyongereyeho nta kibazo ntacyo biba bitwaye abo bavoka harimo n'abandi baba bashishikajwe n'ibibazo by'uburenganzira bwa muntu ibi byose bikomeza kugenda bifasha ikindi kandi ni na ngombwa ko ibiganiro nk'ibi byo mu mategeko bikorwa kugira ngo dukomeze tunyomoze biriya binyoma abategetsi b'u Rwanda bakomeza gukoresha bacurika amategeko bakayasobanura mu buryo butari bwo numva uko igihe kizajya kidukundira tuzajya dukomeza dukore ibi biganiro
urakoze cyane reka rero dusoreze aha ngaha nshimire bose badukurikiye abagiye kuryama ijoro ryiza abarimo kubyuka namwe ku mugabane w'i Burayi itondo cyiza Maître Valentin nawe ubutaha bwo
urakoze Serge nawe ubutaha ugire ijoro ryiza
arakoze cyane Maître Valentin akaye ku kiganiro cyiza duhaye tumushimire mutwandikire komantari zanyu hano kuri YouTube live kubumva ikiganiro cyarangiye n'abadukurikiye mukomeze muzandike tuzubakireho mu kiganiro gitaha mwese twabanye ijoro ryiza abandi mwese umunsi mwiza turabakunda kuri Radio Itahuka nawe ubutaha kandi bitinde bitebuke ibingibi tuzabicamo nigiye gusa nawe ubundi abanyarwanda kujya ku ruhare rwiza rw'amateka kugira ngo atazabajajinga mwakoze cyane mwese turabakunda nawe ubutaha
bye bye
Mamburi mana mjutu ukombe, ni mamo imana ndawaraya. Yeah.